This message, The Uniting Time and Sign, was delivered by Brother William Marion Branham on Sunday evening, August 18, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Bedasisia, the Kawawo Fe Eyi Plejesi, Nye Esi Novingutu William Marion Branham, the Befa Le Kosirak Befien, Dasia mime wi enyilia fe akpere kalafa sheke bla devo etoame le Branham fe akbadome le Jeffersonville, Indiana, America.
Good evening. It's a privilege to be here tonight and stand in this place. This morning coming down the road, I've been all praying and waiting on the Lord, and coming down the road I turned on a radio minister, Brother Smith, a colored brother. Did you all hear him this morning, any of you? Up at these Ohio.
Fiena mi, enye gomokpokpo nambe mele afisia zasia me heti trede tefesia. Nyea ngjisia esi mele mojik bona la mejo yik bedura fe heno afetola lalam. Eye esi mele mojik bona la mevuo sofu ade fe radio. Novingu tu Smith. Novingu tu ameibola. De mikata mido tu ngjisia. Ame adele miadomea. Le jikbe mekhosebe uhawe.
Someone was telling me about him preaching and said, you ought to turn him on. I just had to get him this morning. And he was certainly telling about how the sin was abounding in the world today. And he was...
Ami ade no efe nyak blom nam. Be ele ma unyak blom. Hek blobe. Eche be na li. Nene matokwi. Deko uva me be me jeji ndisya. Ke eno nufum ple kakareji le alesi. Nufon do akbogbo le kikya me ekbe ngunti. Eye wo no.
And I turned over a little farther station from that and come down and heard another time I got down here. I was about ready to see if it wasn't too late to come to church this morning when I got in. So we're very indeed privileged to be here tonight and to serve in the service of the Lord.
Eye me tri ingovye to amaji do nule fe bubu. He ga trova do to ame bubu. Game si me do afisya la esuso vie ma sogbe. Akpora ne gamea me ye akpabe ma va gamea me oma ha. Le ngudisya esime me gbova. Eye ta enye gomokpokpo va van na mi be mia no afisya le zasya me. Eye be mia subo le afetola fe domen.
I'm talking about Brother Neville and the message the other day to this little lady, our sister, that just went from us. That was, we all know who it was, the Sister Weaver.
Eye afonu kure novingu to Neville. Ble gbeda silang ngung nyito na afo novisia mia novi nyonu si jole miagbo teti la eye nge mikata mienya amesi wenye novi nyonu uyevaye.
And thinking about a man here being baptized tonight, I baptized her in this pool when they had to bring her here in a wheelchair. She was dying with cancer and she just had that night to live. The doctors didn't give her up. She's going to die the next morning.
Eye esi menotame bum le ngtu ade ngti le afi si khonyonyo fiensia la eyala menyro ele ti fesia me le si meme elebe wa kweva afisia le keke vi me eno kukum ple kansa ke zama kwe susonebe wano agbe dokita o natale engu ele kukuge le ngfo kendi.
I went into her home and tried to speak to her about divine healing. And she just kept repeating, I'm not worthy that you come under my roof. She said, I'm not worthy for a minister to be in my house. She said, I'm a sinner. But she said, sir, I don't want to die like this.
Eye me yi efe me, heje akbagba fonu ne kure mawu me doyoyongu, ke deko wo yeji, bugbo nokbog blombe, nye me jebe na vanye home o, ekblobe, nye me jebe osofu na vanye afe me o, ebe nufon ola me nye, ke ekblobe amega nyemejibe manno ale aku o.
And so Grace Weber up here took me down there. I just come in tired from the meeting, and there when I was praying for her and read the scripture to her, and she got saved.
Eye ale Grace Weber le miagbo afi ekplom ye afima deko megbo tete cho takpepe wo me de ditengunye ke le afima esi menno gbedomrade eta heklengonglo ne la.
Then she could hardly raise her hand up, but she wanted to shake hands with everybody. She just, something happened to her. And while they were shaking hands, I saw a vision of her going to a chicken coop and coming back. I said, oh, it's going to be all right now. And that's 18 years ago.
Amen.
And she's been a jump ahead of that cancer all along.
Emma Yila, Bibli afie wo te ngko asichi, gake ejibe ya nasia masiame, doko wo nane jode eji, eye esie wono asin namla, mekpong tegabe ezon yi kuklokpo adekbo gatrok bona. Mekblobe, esokbe, nusianu sokbe ken azon, ke ema ano fe vye nyiva yi fifia, ke etok potiti de ka lengokbe na kansama keke va yi.
She died, never died with no cancer. She had a heart attack. He killed her. So they had her on oxygen. She died in a heart attack.
Na ekula, menye kansa ewi kura o, jie tui woku. Wokwe yi oxygen te, ekukle jitu ame.
Then, I think in justice, the last one, the people were going out and they sang, then Jesus came. That's exactly what happened. He came and spared her life for those 18 years. And I thought, how appropriate that woman probably didn't know she was doing it like that. And she might have. But just how appropriate it was to have that part there, then Jesus came.
Eye menotame bum, lenu uwu esime ame ono godom khe noha jimbe esi Yesu va. Numa tututu e jo, eva khe deefe akbe lefe yue nyi siyawo me. Eye me susuibe, aleke gbegbe wo sode nwe, nyonu mala, do ma hime nyabe yenonu wom nenema o. Ke gawula, atengu anye. Gake ale sinua sode nube akpama va afima tututu be e isu Yesu va.
That's a little bit before I hope my grace set in for me. I get real nervous. This morning I was so twisted up. I went up to pray and I'm home back here with the family just up from Arizona. And I'm so the kid is getting to school.
Aso asu sovye me kpomo nanama. Hafie nye takwekpe ganti re nuo na che egome. Enabe me ti ma vova van. Ntisia nye susu me khojo ngto. Eya ta me yibebe ma dogbeda. Eye me trokbo va afe me le afisia. Fumela deko makplo wo yi Arizona. Eye me le ke elebe devya wo na yisuku.
And I'm back here just to kindly relax, go hunting. With Brother Woods and a bunch of the brethren here to go out hunting for this coming week. We're going down in Kentucky.
Ke me trok bova afisia ko bebe mak bode me defo me vie. Aye a degbe kle noving to woods kle noving to gede o le afisia. Be mia ye a degbe le kosira si gbona la me. Mie yi na Kentucky ke.
And I was been in, I just happened to come in the day that Miss Weaver died. And it's just right, I could be here and help Brother Neville and at the funeral.
Eye me no afe me. Eye wova jobe mekbolen keke si siji afe no wivaku. Eye enye nuji amebe mano afisia akbere no vingu tu nevye lungu le kukonwa ume.
And I do not try to say too much about it, or, you know, around people complaining. Because I think one of the hardest things is to see a man or a woman that's constantly complaining. I've always thought God keep me from it. See, that weakens faith all the time, you know.
Ke nyemedibe be magblonya fun apa kude enu ominya le amogbo anokonyi fam o elabena masusube nuchingwa odometo de kaenyebe na ponu ngutu ade alonyonu ade si no akonyi fam atrari masusune dabe mau temrato esiagbo mikuya numa gbojo akose ya okata yi minya.
I know as they get older, each one of us, we're going to get something happen, and I know those little things are going to keep accumulating. That's, as you get older, they just got to.
Dekuna, ne ele, menyebe, esi wole titimla, nyadometo de siade ha, be nane gbona jojo gek, de miyaji, kasia, nane ajo, ke, menyebe, Nuswe mawo ayiji anno wuno wukpem ema ingene ele titim deji elebe wava kudu.
But I think one of the most horrible things is for Satan to crown some person's life, a crabbed old man or an old woman, you see.
Gake mebu be nutsiŋɔawo dometɔ ɖeka la enye be satana naɖu fia ɖe ame aɖe ƒe agbe dzi ŋutsu konyifala xoxoe aɖe alo nyɔnu konyifala xoxoe aɖe mikpea.
I hope that I don't get to that place. I hope that I can bear it as my burdens and get to a spot to where I want my life crowned with the glory of God, this long suffering, gentleness, peace,
Amen.
And meekness, and filled with the Holy Spirit.
Me xɔse be medro teƒe ma nam o. Me xɔse be mate ŋu atsoe nye agbawo eye mava ɖo ɖoƒe si medi be Mawu ƒe ŋutikɔkɔe na ɖu fia ɖe nye agbe dzi. Eƒe dzigbɔgbɔ blewu amewɔwɔ ŋutifafa tufafa eye gbɔgbɔ kɔkɔe na yɔm fũu.
One of my main things that's always hurt me through my life has been a nervous condition that when I get so worn and I get real weary.
Kenya la nugãtɔ siwo ɖea fu nam le nye agbeme la dometɔ ɖeka enye susume ƒe dzoxɔxɔ ale bena ne ɖeɖi te ŋu nye la ekema megbɔdzɔna vavã.
I get kind of feeling like nobody cares for it, you know, and you have it too. I just happen to have a real overdose of it, you know. That gets real bad sometimes. I can't hardly, it's tension. And that's what does it.
Medoa seselama ɖe ƒomevi si gbe ne ame aɖeke metsɔ ɖeke le me na wo ne. Minyai eye nazu keŋ ewɔna miawo hã ke eva dzɔna be nua va wua gã nam minyai eye nua va dzɔ vɔ ŋutɔ ɣe aɖewo yi ke bebli hafi mate ŋu susume ƒe fuɖeɖe ke eya gbɔe wòtso.
And I get to a spot then many times, especially so many of those visions, you see, it just gets me, I look at a person, I think, this is a vision. No, it isn't. Yeah, is it not? See, and you just don't realize what a price goes with that.
Eye me va droa ɖoƒe ɖe si ke zi geɖe la, vevietɔ kple ŋutegawo fũu la, mie le ekpɔ ma, ɖe ko ƒo aɖe dzinye, makpɔ ame aɖe abu be, esia nye ŋutega, gbeɖe, menye ye o, menye ye wa, mie le kpɔ ma, ke ɖe ko mie nya nu tso eŋuti fetu la ŋu o.
So then you wonder, then you get to thinking, well, here, then you get off your side and think, well, now, well, what about Dylan? Here I am, I'm 50 years old and I've done nothing for the Lord and I'm getting old and what's all of my...
Eyata ale nanɔ ɖokuiwo biam se, emegbe nava nɔ bubum be, ye nye... Ale natra le ɖokuiwo me agblɔ be azɔ nuka mewɔ nyenye si mexɔ ƒe bla atɔ vɔ ke nye mewɔ naneke na aƒetɔ o evɔ mele amegã kum ke nuka nye o miatɔwo.
Then you get what we used to call the blue. Some of you brethren about my age remember what they used to call had the blue. Talk about it. Now, I wonder what he meant. I sure know now what he meant.
Ekem de ko wafo de jio. Numa si mie yon abe lame blefu. Mi no via o dometo si o nye ganye si o la mi adon ku. Nu si o yon atambe ado lame blefu. Papa no efe nye blom tsan. Eye me biana sebe e gome de. Ke azon me kare jibe me se e gome azon.
So then, you get the feeling that way, which is none of it true. It's just you. You know it. Just you doing that.
Eyata ale nava nɔ sesem nenema le mewo nu si menye nyateƒe kura o wo ŋutɔ koe minyae nene mikpea minyae nene deko wowɔna nenema.
So I was trying to quiet myself a little bit now and get ready for the big push that I hope coming soon. And then I've got to go to New York right away and to a meeting up there campaign and then down Shreveport. And go back to Phoenix, and then come around the west or the south border of the United States.
Ale menogba kwa chembe ma cheme vie azon, eye masogbe na kametete gansi me kpomobe na ekbona kwe, eye ne esia wunu la, ele nambe ma yide New York enumake, eye ma de takpekpe ade mele afima, dutofo takpekpe, eye emekbe la, magbova Shreveport. Emegbe magatro yi Phoenix. Emegbe matro aha to etorofe singe je relifo na duko fufuwa o.
Then they're making arrangements for overseas now to begin as soon as we can after the first year. Maybe March, April, something like that, where he's starting to Stockholm or Oslo and go around the world if we can on this next tour.
Eye emegbe wolo jajirado wom fifia kena fugodo yiyi be miache gome kapa ale siko miate ngui ne fegletik bato avayi do hi te doche afofie alo nanene matogbi me. Afisie miache e gome to Stockholm alo Oxlo eye afukla kikia me ne miate ngui ko le mozo zon siya sikbona la me.
And now I'm home kind of resting up a little bit get kind of back to myself, kind of recuperated, and if the Lord willing, I'll be back next Sunday from down in Kentucky.
Azomela afe abedi di deme fiade fume viene be magbovado kuinge me atrokpo ngusa dewo dewe kene afe tola lola matrokbo le kosida besigbona to miagbo Kentucky.
Amen. And if it's all right, pleasing to the Lord, and Brother Neville, don't mind. I'll try to have the service next Sunday if the Lord willing.
Praise God.
And if he's just as willing as Brother Neville is, I'll be here.
Yeah. Yes,
sir. If he's just as willing about his Brother Neville, I hope he is.
Keke nenu sianu jejingwe heje afetongu la. Eye medefuna noving tu neviro la. Enyo matengu akpomo awosubosubo le kosirak besigbona. Ne afetola lo. Ke ne eya ha lo abe noving tu nevil enela ma manno afisia e amega eya ha le ku abe ne eya ha alo abe noving tu nevil ene kude enuti mekpomo be alo ha.
Now, see, then I know soon, if the Lord willing, I'm going to be gone from you quite a while. And just little messages as I pick up a little something on my heart, and I feel like I want to express it to you, see, and we can fellowship around. Now, I've got quite a few of them, five or six that just come to me in the last few days.
Azomi kuya, ekema menyabe magagbo kwe na afetola lon. Mele jojoga le miyakbo adidivye ke me bedasi suwe suwe wo ko le esime mato nu suwe ade ko le nye jiji ale me se le menyebe medibe magblon esia na mi. Mie le ekpoma eye miyakata miyabohade engu azon esia wo fe veyade wo le asinge aton alo aden siwo vanam le nkeke mule esia wo me.
I went a couple days here squirrel hunting out here, and I get the woods and take me a pencil and paper. See, now by the time it gets good in daylight, I back up against a tree somewhere. If I don't go to sleep, I start to pray, and then Lord will give me something. I start writing down little notes of it. You see.
Eye meye afisia anon keke fiyadeo, khena adedadakaji dewewo le afisia. Eye meyide afeme, kheton nung lo tu mikle pepa, mikwe. Azon ne kikia me kade me eye agu yina jejegela, me dia me ati le afiade, ne nye me don lo wola, me dia asie gbedodora me ke ale me afeto aton nananam, me dia asi jesidede suyewo ngong lo tu enguti, mye le kpoma.
You know what I mean, when you get to yourself, then you come in, write all on a tablet of paper, and then when I'm called on, I get my tablet, go look into it, and see what I can start to see. That's what happened just now.
Amen.
Nyinyanu simetibe magbron, ne ededokyode aga, ke tete na ekema mevana afisia, angloye kata de pepa tablet ji, tete ne wo yom la, medea abla, datso nye tablet la, dana nkure emme hekpona nusi matengu ato ajie miele ekpoma numa enye nusi jova yififila.
So now I want to, if the Lord willing, to speak just, I'm trying to cut down them big long messages, you see, or it takes you hours. Now, the Lord helped me do a pretty short job of it in Chicago the last night there, about 30 minutes.
Eyata azon medipe ne afetola lola be mafonu fieko. Mele akwa jembe ma wo matuk bedasi jiji legbe ma wokpoto miele ekpoma esi wo akoga fofo gede wo na wo ke afeto kpede ngu nyebe me wo do le enguti kwe le Chicago zansu suye mele afima abe miniti blaton ene.
Somebody come around and said, I didn't think it was in you, but you did it, so. 30 minutes for about 2.5 hours of training, you know. So, maybe I can hurry up tonight, get a little practice, not hold you too long.
Eye, amiade zonfa globana, nye mesusube nwa lemewo, gake ewe. eya ta miniti bla eto de gaƒoƒo eve kple afã alo etɔ̃ kloe teƒe miŋae ekema ɖewo hie mate ŋu aɖe abla le fia sia asrɔ̃e be nye malé mi ɖi fũu o.
No matter where ever go, there'll never be a place like the tabernacle.
Amen.
It's home, sweet home.
Mawu nayra mi. Meka afi si meyi o la, teƒe aɖeke meli de agbadɔ sia si le afi sia nu o. Aƒe wònye, aƒe vivi ye.
And I'm in sympathy with the Weaver family, with this precious colored brother that died. Prayed with him a little while before he went. And fine character, and he's at home with God now, and it's all over, and he'd have to go anyhow, and we all know that.
Ke mele veve sem kple Weaver ƒomea. Eye ɖe nɔvi ŋutsu ameyibɔ vevi sia si ku la ta medo gbe ɖa kpli se hafi wòdzo ke ame nyui aɖe wònye ke ele aƒe le mawu gbɔ fifia ke ye katã wu nu ke yiyi le wo hã ŋu o godo alekeke hã eye mi katã míenye nenema.
May the Lord rest their souls in peace. Someday we expect to join in a land yonder where there's no sickness, sorrow, death. Until then, let's just do everything we can for the gospel.
Eya ta miele, aƒetɔ la na woƒe luʋɔwo na dzudzɔ le ŋutifafa me, ke gbe ɖeka miekpɔ mɔ be miaɖakpe kpli wo le didiƒe nyigba aɖe dzi, afi si dɔléle, nublanui lele alo ku mele kura o. Va se ɖe ema yi la, mina miawɔ ŋutete ɖe sia ɖe hena nyanyui la.
Speaking of tension, I was praying about this morning. What would you do if you didn't have tension? Just think of it. Tension is part of living.
Yeah.
It kind of encouraged me when I thought that.
Ne woaƒo nu tso xaxa yi ŋu la, menɔ gbe dom ɖa ku ɖe eŋuti ŋdi sia. Nu ka ate ŋu awɔ ne xaxa yi meva dziwo o. Mibu eŋu kpɔ. Xaxa yi hã nye agbenɔnɔ ƒe akpa aɖe. Esia dea dziƒo nam ɖe ƒomevie ne mebui nenema.
If you had no tension, you'd be like a rag doll. You wouldn't have no feelings. There'd be nothing you could work on.
Ne meto xaxa yi mekpɔ o la, nanɔ ko abe suɖivi dzi ene. Seselelame kui aɖeke manɔ me o. Naneke meli si ŋu nate ŋu awɔ dɔku ɖo o.
Like a husband and wife. Maybe if she wants to do something and they're trying to work together, especially Christians. And the other wants, and then when you come together to, you find out what she's done. She found out. See, the tension really brings you closer together.
Ele abe atukle asiene, atengu anye be nyonu atibe ya wonane. Eye wole asitrom le engu vevie tau na wonya Kristo tau. Eye ame evelia atibe ke nemieva dogobe. Ekema miakpo nu si nyonu awo. Eya ha akwebe mikuya.
And somebody tells you that, well, it said, just think of the little wife that went under a lot of tension when you wasn't so good, or the little husband went under some tension when you wasn't so good. Then when it's all forgiven, look how you feel about it. My, you just, see, you've got to have tension. That's all.
Kene ame ade agblona wo be, enyo, ebe, busron wo swe la ngunti, ame si to kaka yi gede me, esi me wo, me de ame ji kaka ka wo. Alo, srɔ̃wò ŋutsu ye to xaxa yi me esime wò me de ame dzi kakaka o. Ekema, ne wotsɔ nu sia nu ke vɔ, nakpɔ ale si nase le me wò ɖo ɖa egbɔ, miatɔwo ɖe ko na mikpoa, ele be miakpɔ xaxa yi evɔ.
And you think of feeling. What if you didn't have any feelings, no pain or nothing? What if there'd be no pain at all? You'd have no feelings at all. See? And if you have no feelings, then one of your senses would be gone. See? So, see, everything's just right anyhow.
Ke mi bu seselame o ŋuti kpɔ. Aleke wɔnɔ ne seselame aɖeke vevesese alo naneke kura mele mewo mahã. Nuka wɔnye ne vevesese meli kura kura o. Miaɖo seselame aɖeke hã kura o. Mikpuia. Eye ne seselame meli o la, ekema nyanyananuwo dometɔ ɖeka manɔ mia si o. Mikpuia, eya ta, mikpuia, deko nu sia nu nyo alekeke ha.
So, God just give us grace to stand up to it, that's the thing.
Amen.
Just stand up to that grace and stand there and say, we know that when this life is over, the great one's on the other side where we're looking to go to.
Ekema, mawu nana amenu veve mi be miatengu anote de enu, nua ye nyema. ne mie tote kple amenuveve ma he tote ɖe afi ma gblɔ bena mie nya be ne agbe sia nu va yi la dzianyitɔ aɖe li le go kemɛ dzi afi si miakpɔ mɔ be miava yi.
And now we remember that all these things, that attention, some people try to introduce Christianity as you're free from worry. You're not. You're free from tension. Oh no, you add tension when you become a Christian.
That's right.
Because you was kind of a flop go, happy go lucky, whatever it was out there, not caring what you did.
Ke azola mie dua nkuo ji be nu siawo kata la enye kaka yi ko. Enenema ame aɖewo tina be yewo afia Kristo subɔsubɔ la yema bena evo tso fuɖeɖe si me enye gbeɖe mevo o. Evo tso xaxa yi ɖe sia ɖe si me o gbeɖe ɖe etsɔ xaxa yi wo kpii ne ezu Kristo tɔ elabena tsã la ɖeko enye ɖeke matsɔ le metɔ ɖe sia ɖe nyo ko ƒomevi aɖe ɖe sia ɖe si nya dzɔ le afi ma ko. Metɔ ɖeke le me na nu si ewɔ o.
But when you become a real Christian, every moment you're wondering, am I pleasing my Lord? If I could hear from him. It puts you on tension, puts you on guard. That's what makes you what you are. So after all, tension is a blessing.
Amen.
This is the way you're looking at it.
Amen.
That's the way you're looking at it.
Gake esi eva zu Kristo tɔ vavã la, esi yi la nanɔ nya biam ɖokuiwo ɖe mele aƒetɔ la nu dzem a. Ne ɖeko mate ŋu ase nya aɖe tso egbɔ la, nu sia atsɔ wo de xaxa yi wo me ada wo ɖe ŋudzɔnɔnɔ me. Eya nye nu si wɔ wo be enye nu si nenye. Ale le nuwo katã megbe la, xaxa yi wo nye yayra. Ale si ne le ekpɔ mie la koe. Ale si ne le ekpɔ mie la koe.
See, if you just look the other side, no matter how thin you slice anything, it's still got two sides to it. So you want to see both sides.
Mikuya. Ne ɖe nakpɔ axa ekeme la anye be meka ale si gbegbe nakpa nane wɔflawo la axa eve aganɔ esi kokoko mie le ekpɔ ma eya ta ɖe edi be yakpɔ axa eveawo.
So tension, I think, oh my, what's this tension? If I could been born without this tension, well, if I wouldn't have this tension, I wouldn't been what I am. I wouldn't have been a Christian, perhaps.
Yeah,
it was this tension that drove me to Jesus Christ. See? So it's been a blessing thing to me.
Eya ta xaxa yi wo la, mesusu be, o mia tɔwo, enye nu ka xaxa yi siawo nye, ne ɖe woate ŋu atsim xaxa yi siawo manɔme la, enyo, ne ɖe nye mekpɔ xaxa yi siawo o la, anye ne nye ma nye nu si menye la o, anye ne nye ma nye Kristotɔ o, ame ka enya, xaxa yi siawo hem va Yesu Kristo gbɔ mikuya, eya ta enye nu si he yayra ve nam.
So then, as Paul said, as though when he had a tension or something other, he consulted the Lord to take it away from him three times. The Lord said, so all my grace is sufficient. He said, then I'll glory in my infirmity. Then when I'm weak, I'm strong. See, as long as it's to the will of God, all right.
Ke le ema mea, abe ale si Paul gblɔ ene, ebe na, ne ye kpɔ xaxa yi wo alo nane alo bubu la, ye bia aƒetɔ la be ne ɖe ɖa le ye dzi zi etɔ sɔŋ eye aƒetɔ la gblɔ be Saul nye Paul nye amenuveve sɔgbɔ. Egblɔ be ekema maƒo adegbe le nye gbɔdzɔgbɔdzɔwo me ke ne megbɔdzɔ la mekpɔa ŋusẽ mikpuia zi ale si wònye na Mawu ƒe lɔlɔnu ko la esɔgbe.
I consulted him one time when he used to bother me so bad, it scared me. And he told me about 8 or 10 years ago, he said, it'll never scare you again. And it never has did it. No, sir.
Azɔ me pia gbe eya ma ɣe aɖe yi esime nua nɔ fu ɖem nam ŋutɔ edro vɔvɔ nam eye wògblɔ nam be anɔ ƒe enyi alo ewu aɖewo va yi egblɔ be magadro vɔvɔ na wo azɔ o eye esia megava me akpɔ o gbe ɖe amegã.
Don't worry about it. I just feel it, but I know it's there, but I just go on because it don't scare me no more. So thankful for that.
Nyemega khanu la ngu o. Mese anko ke menyabe la fima. Gake de kome zwa yangokbe la bena. Nyemega vwane o. Eyata, medak bede emata.
Now he could say it won't be no more, just as well as you won't be scared no more. So it's his will that it happens. So I just embrace it and say, thank you, Lord. I walk that way.
Azɔ ate ŋu agblɔ be maga nwa nye azon wu, nene ma keko abe, maga du hovon na wu azon wu. Eke ma, enye afo lolonu be ne jo, eya ta adeko mekpla abone, he globe, akpena wu afeto, ma zomo maji.
Now, let's bow our heads just a moment for prayer. Is there a special request for prayer? I see handkerchiefs are laying here. Raise your hand. Lord, bless each one of you children.
Azo minamia de tato senko hena hena gbedodora de babia tokia de liena gbedodora me pomobe o datakuvio de afisia mi kom ya fa asio de chi afeto iravio de siade.
Our heavenly Father, as we now approach thy great majestic throne of grace, because we've been asked to come, we're coming upon the bidding of Jesus Christ.
Nia fofo jifo hito, esi me miele te temde wo amon veve fiazikwi ga tianyi langu azon, elabena obiato mi asibe mi ava, mie vale Yesu Christo fe pekpenu.
And we come with all of our cares and cast them upon him because he cares for us. What a great comfort that is to know that he cares for us. The great God of heaven, the Creator, cares for us, His creation.
Eye, mie fakle, mie fe akba okata, heto dade eya maji elabena elia benami. Akofafaga ka wanyena mibe, mie nya esi abena elia benami. Difo maugala, wala gla, lia benami efenu wawola.
We're so glad for that, Lord. What a comfort it is in these times that we're living, when there seems to be able to draw comfort from nothing but your word. That's our consolation, is your promise.
Dijo minto de esiata afeto, akofafa ka wonyena mi le yisiawo sime miele agbenom le sime wote abe miagatengu akpo akofafa to nana keme o negbe wonyala ko. Ema inge miafa akofafa si inge wongbedodo.
And in your promise, you said, make our request known. And if you'll ask anything in my name, I'll do it.
Eye le wong bedodo mala, ekblobe, mi na wanya miyafe babiao, gawula, ne miyebiya nane le nyankwa mala, mawe.
And all these great promises, ask and you shall receive. Say to this mountain, be moved. Don't doubt, and it'll be moved. All these promises, and we can draw from that. This what we are asking for.
Bede ngbedodo gasia okatangu mibia eye miaho ne mi glona to siabe teda eye miekadiola ekema ateda ngbedodo sia okatang ke miatengu ade nu si bia miele lato siame.
Hands went up. They need something, Lord. Thou knowest their need. Supply, Father. I place my prayer with theirs before thee. My hand up with theirs.
Asiwo yichi. Nane lewo hiam afeto. Enyawo fo kahia. Do enguti fofo. Meto nye gbedodora kpere wo tongu. Do nkuo me. Nye asiha leji kpere wo tongu.
Here lays upon this death your handkerchief laying here. Oh, how the people with faith, gallant faith. Lord, it seems to be just a something that you've blessed me by, to be able to pray for sick people. Wherever, anywhere, wherever it goes, it's something about praying for the sick.
Le plosia jile afisia la, uto takuvio dade afisia. Oh, ale sigbegbe amo uto jose. Jose wokale, afeto. Deko wabe nane wonye eto yiram ene. Be, matengwa tokberade amesio le tolem lata. Afisia fi. Afi de siade, afi si afi si maila, nane si kakbedodorade dono utaye.
God, help, now I pray with sincerity that you will grant the request of these handkerchiefs that's been placed here, the people has asked, let your mercy be upon them.
Mau, bere mi angu aso, melekbedomda le ankwade didi mebe, wo na dro babia si o kure takuvi si o wodade afi si alangu, na amesi wo biela na wo amonveve na nowochi.
Lord, we understand that Sister Hicks has a woman here that flew all the way in from somewhere to be prayed for with cancer. and want to know if she could get her to get over here. I pray, God, that you spare the life of that person, granted.
Aƒetɔ, nye sebe nɔvi nyɔnu Hicks kplɔ nyɔnu aɖe va afi sia si ɖo yameʋu tso afi aɖeke va be woado gbe ɖa ɖe ye ta na kansa. Hedzi be yeanya ne yeate ŋu akplɔe va ŋgɔ le afi sia. Medo gbe ɖa Mawu be naɖe ame ma ƒe agbe ne va medzro.
My little nephew Mikey laying under sick and vomiting with a high fever just left the door. Lord, I believe we had the prayer of faith there that you stopped it. I'm grateful to you feeling the fever going from the boy before I left the room.
Togayovi nye sue Mikey mlo afi aɖe ɖa le dɔlem hele xe ɖem. Ele ŋudzase sien lem fifi la ko wòdzo le xɔa me. Aƒetɔ, me xɔe se be miedo xɔse ƒe gbe ɖa le afi ma ale be ena wòtɔ te. Ke me da akpe na wò. Mele esem be ŋudzɔla adzo le ŋutsuvi la dzi hafi mado le xɔa me.
Now, Lord, thank you for all these things. Now, Paul's my lot. To speak on thy word. Give us thy word, Lord. Thy word is truth.
Azɔ, aƒetɔ, eye meda akpe na wo ɖe nu siawo katã ta. Azɔ dzidzenu la dze dzinye be maƒo nu le wo nya ŋu. Tsɔ wo nya na mi, aƒetɔ. Wo nya la nye nyateƒe.
Bless our souls and give us the grace that we need that we might draw up from the promises of God tonight in the word to sustain us through the rest of this week.
Yira miaƒe luʋɔwo eye na amenuveve si hia mi la mi bena miate ŋu ahe nu tso Mawu ƒe ŋugbedodowo me ve fia sia le nya la me si ale mi ɖe te le kɔsiɖa sia ƒe dziyiyi me na wòava me dzro.
Bless our pastor, gallant soul, his wife, his children, the deacons, the trustees, and every person that comes in or out of this building. Granted, Father. In the name of Jesus Christ, we ask these blessings. Amen.
Yiramia ƒe kplɔla, luʋɔwɔ kalẽ sia, esrɔ̃a eviawo, subɔlawo, nudzikpɔlawo kple ame ɖe sia ɖe si ge aɖe me alo doa go tso xɔ sia me na neva me dzro fofo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me miebia yayra siawo le. Amen.
Now I want to read from two places of the writing of the Lord. I want to read first from the book of the Psalms, the 86th Psalm. And then I want to read from St. Matthew's, the 16th chapter, 1 to 3.
Azɔ medzi be maxlẽ nu le teƒe eve le aƒetɔ la ƒe nuŋlɔɖiwo me. Medzi be maxlẽ nu gbã le Psalmowo ƒe agbalẽ me. Psalmowo blanyivɔ adelia. Emegbe magadi be maxlẽ nu le Mateo kɔkɔe me tawia adelia kpukpui gbã yi etɔ̃.
I want to read a portion of this psalm, not all of it, but down about to the 11th verse, which is a little over half of it.
Ke medzi be maxlẽ Psalmo sia ƒe akpa aɖe menye wo katã o, ke boŋ le anyi me yina kpukpui wui ɖeka lia lɔƒo esi ke to mama me ŋuti vie.
And I want to announce this, if I call a text before I preach on it, the uniting time and sign. The uniting time sign.
Ke medzi be maɖe gbeƒã sia ne mayɔ esia be tanya aɖe hafi maɖe gbeƒã le eŋu la be ɖekawɔwɔ ƒe ɣeyiɣi kple dzesi. Ɖekawɔwɔ ɣeyiɣi dzesi la.
That sounds kind of complicated. Uniting, see? Time, uniting time, that's what it is now, and the sign of that uniting time.
Nya sia gɔmesese ɖe fu vie. Ɖekawɔwɔ mikuya ɣeyiɣi ɖekawɔwɔ ƒe ɣeyiɣi eye enye fifi kple ɖekawɔwɔ ɣi ma ƒe dzesi.
And the psalm, a prayer of David, the 86th psalm.
Le Psalmo la me si nye David ƒe gbedodoɖa Psalmo blanyivɔ adelia.
Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trusts in thee.
Futo anyi, O Yehowa, eye ɖo tom, elabena hiatum eye medahe. Kpo nye luhota, elabena amekokwe menye. O, wonye mawu, hona wodola sidua chidengu ola.
Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice, the soul of thy servant. For unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Venunye, O apeto, elabena wo yom melegba otokbe. Do chichona wo tola fa lufon, elabena we, O apeto, meko nye lufon china.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Give ear, O Lord, unto my prayer. Attend to the voice of my supplication.
Elabena apeto, wo dome nyo, eye, ne lwa totoke, amanuveve bode asio, na amesio kata yuwa wola, si, o afoto, nye gbedododa, eye na letode nye kukufufu bengu.
In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou will answer me.
Ma yo wole nye kakakbe, elabena la adotom.
Oh, isn't that beautiful? Thou wilt answer me.
Oh, the menyong towa, adotom.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord. Neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee. O Lord, thou shalt glorify thy name.
Amiarekeme denuo le mawo doma o. O, apeto, eye dowa wadeke me de wo dowa unu o. Dukosi okata ne wola avadeta aguna wo. O, apeto, wola nade bubu wongkongu.
For thou art great and doest wondrous things, thou art God alone.
Elabena elolo, eye ne wanu kunu o, wodede kwe nye mawu.
Listen now.
Nido toazon.
Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Unity. Unite my heart to fear thy name.
Fia wo mom, O Yehowah. Ne ma zonle wo nye tefe la me. Tso nye jido ngu de kakolia ngu. Ne ma von wo nko. Deka wawo, mikuya. So nye jidonu deka koliangu, ne mavo wunko.
I'm talking out of uniting and time signs. Now in the 16th chapter of St. Matthew.
Malanu fom azon le deka wawo, ple yi jesingu. Azon le Matthew kokwe feta wi adelia me.
The Pharisees also with the Sadducees came tempting him, desiring him that he would show them a sign from heaven.
Eye farisito kle sadukito va egbo, eye ole didim hele etenkpo biebena wafia jesi yeoto difu.
And he answered and said to them, when it is evening you say, it will be fair weather, for the sky is red.
Ke kho eche glona wobena, ne fiensi dola, mie glona bena me kekea me le kokoge elabena difo bia.
And in the morning it will be lower foul weather today, for the sky is red and lowering. O you hypocrites, you can discern the face of the sky, but ye cannot discern the signs of the time.
Eye untila mie glona bena ache liti. Egbela ti le jajage, elabena difobia, eye wohe liti. O, mi alakbato, mi jiasi difo fe nonome. Aleke wo mi atengu a jesi, eyi ya fe jesi wo maha.
The Lord add his gracious blessings to the reading of this word.
Afoto na to efe domenye ya yira wo kpere nyasiya keklengu.
Now, we're talking of this uniting. Uniting time, the sign of the uniting time.
Yeah.
See, Jesus was here in this last scripture reading, He was rebuking the clergy for not being able to discern the time or the sign of the time.
Azɔ míele nu ƒom le ɖekawɔwɔ sia nu, ɖekawɔwɔ eyiyi, ɖekawɔwɔ eyiyi la ƒe dzesi la. Mikpea, Yesu nɔ afi sia le ŋɔŋlɔ ƒe nuxexlẽm le tɔ sia me. Enɔ mo kam na osɔfoha la bena womete ŋu dzesi eyiyi la alo eyiyi ya ƒe dzesi o.
Now, that has always been a great thing to the people, see? To be able to discern the sign of the time that you're living. Because God writes it plainly, so nobody could escape it.
Azɔ ema nye nusese na amewo kokoko, mikpea, be woate ŋu adzesi eyiyi si me miele agbele ƒe dzesi, elabena Mawu ŋlɔe eme kɔ ƒãa, ale be ame aɖeke nagade fu o.
Now, ordinarily, I'd go back and pick up from other ministers, servants of the Lord in the Bible time, like the sign of Noah's time, the sign of Daniel's time, and so forth, the different signs. But I want to bypass that tonight to save time, to be able, but it's always been God's way to give them a natural sign of the time, so that everyone would know just what time it was.
Azɔ kokoko la metrɔ yi aɖaɖia nu le osɔfo bubuwo tɔme, aƒetɔ ƒe subɔla bubuwo le Biblia ƒe game, abe dzesi la le Noa ƒe game, dzesi la le Daniel ƒe game kple bubuawo, dzesi vovovoawo. Gake medi be magblẽ emaɖi fia sia ale be maxɔ game la ƒle, be mate ŋu. Gake enyia Mawu ƒe mɔɖa si be wana amewo dzɔdzɔme ƒe dzesi na eyiyi la, ale bena ame ɖe sia ɖe nanya eyiyi si ɖo.
And these Pharisees should have known their time. They should have known what the time was. He said in another place, if you would have known me, you would have known my day. It's very a great thing that we understand, see, without understanding.
Eye, elena farisitɔ siawo be wanya woƒe eyiyi la hafi. Elena wo be wanya eyiyi la hafi. Egblɔ le afi bubu bena ne ɖe mienyam la, anye ne miadze si nye ŋkeke. Mikpea, esia nye nu gã ŋutɔ be miase egɔme. Mikpea, ne gɔmesese meli o la.
That's what they always referred to the prophets about. They said, and he had understanding by visions from the Lord. And the word of the Lord came to the prophets of old. See, they had understanding through the word of the Lord by the prophets.
Eyata esia yi la woto asi nyagblɔdilawo ku ɖe eŋu. Wogblɔ na be eye eya ma la gɔmesese sua esi to ŋutegawo si wova tso aƒetɔ gbɔ la me. Ke aƒetɔ ƒe nya va na blemanyagblɔdilawo, mikpea, gɔmesese suawo si le aƒetɔ la ƒe nya me to nyagblɔdilawo tsi.
And then the prophets give a sign, like one man laid on his side for so long, then turned over laid on the other side. One man had to strip his clothes. Oh, there's many things that they did to show the sign that they were living in.
Ke ale nyagblɔdilawo nana dzesi. Sigbe ame ɖeka aɖe si mlɔ eƒe axadzi eteƒe titi, emegbe wòtrɔ xe mlɔ axa kemɛ dzi ene. Amea ɖeka la, ele nɛ be wòadze eƒe awuwo. Eye, wowɔ nu geɖewo tsɔ fia dzesi si me wole agbele.
Now, we know that the God that made the heavens and earth and so on laid out his work that he would describe his time by signs, that same God lives today. Amen.
Ke azɔ mie nya be Mawu si wɔ dziƒo kple anyigba xexe ɖo eƒe dɔwɔwɔwo ale be woaɖɔ eƒe ɣeyiɣiwo to dzesi dzi la, nene Mawu ma ke gale agbe egbe.
So we must be something as we see the the time that we're living in, there must be something that somebody's overlooking somewhere.
Amen.
Because God would never let these things happen without giving us a definite sign that we're that we'd understand.
Eyata elebe mianye nane ne miekpo eyiyi simemiele agbelela elebe nane kokoko nano anyi siji ameade nge adabafu le afiade mikuya elabena mawu mademo gbedebe nenamunu siawo na jo esi manna jesi gobiade ke mi o be afisie be miase egome.
Now here is the thing today that the clergy, we don't read it right. It's just like it was then. They didn't think that it was time. They thought that they were living pretty peaceful then, and so they wasn't looking for no Messiah.
Aso afisi nwale ekbela esi, bana mi osofo hala, mi eklene nguye o. Ega sokle ale si onota, ome susu ebe eyi ilay de o. Wo susu le, ema yi me bana, yewo le agbele nguti ba fame eye ta wo mo nomo po mo na mesi adeke o.
And Jesus has said that his coming would be as a thief in the night, when the people would be unaware of his coming.
Ke Yesu gblo bana yefo vavala ano abe fiafito le zama ene le esime dukola ma nongdodo mo na efo vava o.
But there were some of the virgins that went to meet him, half of them had oil in their lamp and was ready. They were watching for that sign. And that's who I'm speaking to tonight, see. To those who are looking for the sign. Now, the sign of his coming.
Gake de tukuyado lewo toma yidakpe eyama wofe afala amino wofe akadiome eye wono klalo wono jesimadiam ke wamawe melenu fomuna fiensia mikuya na amesiwo le mokpom na jesi lafisia efe vavafe jesi la.
These signs given by the Lord is given only to believers. The unbelievers never see it. They go right over the top of them and they don't see it.
Nenam jesi siawo si afeto na la hoseto de deko na jima hoseto mokpone gbede o deko ogbua ota yina ke omokpone o.
And how just as sure as it is that an angel of God could stand on this platform tonight, just as true as I'm looking at you and I could be looking at it, or you could be looking at it and I couldn't see it, or I could look at it and you couldn't see it. Now, you know that's scriptural. That's exactly the truth.
Ke azola, ble kakareji alasi woli la. Bana, maufe dola atengwa no titrede nyaklokwe siyaji fiensia. Nyatefe tuwe kuwa abe alesi mele miyakpom la. Matengu ano ekpom. Alo miyawo miyatengu ano ekpom kenye ya. Nye matengu akwe ufa. Alo matengu akwe eye miyawo miyatengu akwe u. Azo, miye nyabe esi asore ngongula unu. Eya inge nyatefe tututu.
They saw, you know, Paul fell down, but they none could see that light. That light was right there when John stood there before the multitudes and thousands out on the bank there of clergymen and sages, great man.
Wa wo kpo, miye nyabe Paulo je anyi, gake wo, wo domatoare ke metengu kpo kekelima o. Kekelima no, afisi tututu e Johannes Chitredo le amega unkume, eye ame akpe wo no toato afima, nye nunola wo kple, nunyala wo, amega wo.
And John said himself, he bore a record of seeing the Spirit of God descending like a dove and come down upon him in a voice saying, "This is my beloved Son in whom I'm pleased to dwell." And nobody saw it but John. It was just for him.
Eye Johannes bloe yantobe, ye di da sebe ye kpoma ufok bokbo, di di abe akpakpa ene heva eya maji, eye beadek blobena, esi anye vinye, lolonto si je angunye be manno, ke Amiareke makpo esia ogum negbe Johannes ko nikuya eya de ko toyi.
You notice how vivid the sign for the wise man. They looked, they were Hebrews. They wasn't really Indian astronomers. They were Hebrews because they were up there in that country studying astronomy to finish their education.
Demie de jesi ale si e jesi ma, nye nubakbe na nunyala wa. Wokboe, ele afima, wonye hebrivio, omenye letivi menunyala njato vavao o. Hebrivio wonye, elabena wo yede tumame, afima be, wa sron letivi menunya, a wofwe suku de denu.
And when they was looked towards Jerusalem, and knowing that they saw those three stars from each one of their birth path of Ham, Shem, and Japheth, of which race they come from, each, and they seen them stars in their birth path, that was a sign to them that when those stars were in line, the Messiah was on earth. Amen.
Ke esime wole, wotrokpo Yerusalem lofu, henya be, ye wokpo wole tivi etoma wo, to wo domoto de siya de fe jijime fli lanu, to ham, sim, ple, yafet fome, si ome wo joto, deka deka, eye wokpo wole tivi ma wo, le wo fe jijime nu. Numanye jesi na wo bena, ne wole tivi ma wo dode wo ne wo yomela, mesia le anyigbanji.
Oh ma! No wonder they came. Where is he? Where is he that's born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Where is he?
Oh, miato, mawayabe ufa o. Afika wole. Afika mesi wochi yuda tope fie la le. Miekpo efe le tivi la rejefe eye miefabe miasubo eyama. Afika wole.
They know that that infant Messiah was laying somewhere. Because God gave them a sign of the time. That God and man were uniting together. What a unity when God united himself in a human body.
When yabe woto viji mesya mamlo afyade, elabena mau to eyi yafe jesifyawo, bena mau ble amen no de ka wom, de ka wawo kanye si, be mau wo edokui de ke de amegbetofe ngutilame.
The principle, the greatest of all the uniting that ever was done was when God united with man and left his great strain of being God and stretched forth his tent and tucked in humanity and become one of them. Do you read? Unity. At once, that brought peace between God and man forever. How thankful we are.
De kawawo vevieto kple gato wu si wo wokpola eye nye esi mawuzu de ka kple ame hegble efe ngse ti anyi mabe enye mawula di eye wo keke efe agbadola heho amenyenye hezu wo dometo de ka be yadewo de kawawo emanye ka ema henguti fafa va mawu kple ame dome tegbetegbe.
And signs was not sent. Now just think, every man and all the astronomers, the people then day, their clocks was the stars. There was a watchman went up on top of the tower, and he would get up there and watch, and he seen when a certain stars was in certain constellations as they were passing, he knew what time it was.
Ke oma do aje si ora, azomi bukpo, ame siame. Ble le tivi menunya la okata, ame o lenkeke ma ome la, le tivi we nye ofe gafodo kiwo, betakpo la de li, si liena yina de, betakpo kola fe tame, eye wo liye, jia fima anok betakpom, eye ne ekpo le tivi ade o le, fufofo ademe, esime ova le yiyim la, enyana game si wo nye.
Remember in the scripture, well, what time is it, watchman? And the watchman come back and told him what hour it was. See, they kept time by the stars.
Nye dongwi le ngongla umea. Gama kanya si betakpola. Tete betakpola la tro vagblo gafofo si wonye lane. Mikuya. Wokpua re yi yoto le tivi oji.
Now, isn't it strange that these stars were exactly in line for three men and nobody else saw it? Just exactly in line.
Azoma wo saka be le tivi sia wo dode wo no wo nu pepepe na ame eton. Evo ame bubu ade ke mekpe wa. Mikuya wo dode wo no wo nu pepepe.
Now you can be so in line with the scripture. See? When those stars become in unity, united themselves together in this constellation, three men were also united at the same time.
Azɔ miate ŋu aɖo ɖe ŋɔŋlɔa nu nyuie mi kpea esime ɣletivi etɔ̃ mawo va zu ɖeka wɔ ɖeka le ƒuƒoƒo ma me la ame etɔ̃awo hã wɔ ɖeka le ɣeyiɣi ɖeka me.
And you can be so united with God in His Word until these things become realities and you can see them and know that they are true. The sign of the time.
Ke miate ŋu awɔ ɖeka kple mawu ale gbegbe le eƒe nyame va se ɖe esime nu siawo na su nu vavãwo na mi ale be miate ŋu akpɔ wo anya be wonye nyateƒe mi kpea ɣeyiɣi la ƒe dzesi.
You might look at old time, it's all nonsense, but to you it isn't nonsense. To you, you're united with the Word, and here it is. Then it's absolutely life for the past. When you see this sign, unite with the believer, and that's who I'm addressing this to is the believer. For the unbeliever never see it.
Atengwa vame be miate fukru agblobe a nufuflu gake na miawe ya menye nufuflu o na miawe ya mie wode kakple nyala ke eya inge si ekema enye kekeli matro nothing to part. Ne mie kpo jesi sia wɔ ɖeka kple xɔsetɔ ke eyae nye ame si mele esia gblɔm na xɔsetɔ ye elabena dzima xɔsetɔ mekpɔ ne gbeɖe o.
And it's what a rebuke it would be if he is on earth today to many of our clergy today who cannot read this sign. The signs that we're reading daily here at the tabernacle and seeing the things that others are reading it. And seeing the handwriting on the wall, and yet many just ignore it, don't even see it at all. There's nothing to them at all, they don't notice it.
Kemo kaka ka wanye ne de eyan to le anyigba chi egbe na mia fo osofo gedewo egbe esi o metenwu le jesi si akhlem o nanam jesi mau ke si khlem ye le gba otogbe le agbado ma afi le nu opo maha bubuo le akhlem le nu ngonglo de glinu la pom evo am gedewo ya metso de kelema o eye ome kpone ŋutɔ hã o menye naneke na wo kura o womedia dzesie o.
Now, notice that in this, he pointed out national signs. Now, when they asked him about this, they wanted signs, and he gave them signs that happened.
Azɔ mi de dzesie bena le esia me la, efia asi dukɔme dzesiwo. Azɔ, esime wobia nya eya ma ku ɖe nu sia ŋu la, wonɔ dzesiwo dim eye wona wo dzesi siwo va me.
And they want to know what would be the end of the world, what would be the sign of the end. And he pointed in many places through the scripture about national signs, about heavenly signs in the heavens and earthly signs. He gave them signs, just constantly signs.
Eye wodi be wanya eka ye la nye kikia me fe nuwu. Nusie anye jesi la len wuvu ke efia si tefe gede na wo lengongla me kure dukome jesi wo kure jingoli me jesi le difo wo nguti ple anyikbanji jesi wo enna wo jesi wo jesi wo jesi son tirenu.
And when he told him that in one place about a national sign, he said when you see the nations, see, begin to gather around Jerusalem, see, then we know that the time of their trouble was at hand. When you see Jerusalem compassed about with armies.
Eye, esime, efonu na wo le tefe ade kude dukɔ me dzesi ade ŋu. Egblɔ be, ne miekpɔ dukɔwo mikpea, wo de asi to ɖeɖe ɖe Yerusalem la mikpea. Ekema minye bena woƒe xaxa yi gogo. Ne miekpɔ be aʋakɔwo ƒo zi ɖe Yerusalem tsi.
Now before that they could do this, God, the world had to unite. Titus, this great Roman general, had to unite his armies together and come around after these Jews had rejected the of the time to them. That's the time that Titus united his armies together and come to take the city.
Aso afiwa tengwa wo esiala mau elebe hikiamena wodeka elena Titus Roma vafia gamma be wafoe papa ko nufu ye wasofa afima le esime Juda tosia ogbe mau fo jesisi wonawo kure iyangu emaye Titus foe papa ko nufu ye wova khotula.
First, there had to be a uniting of God's people, so-called, against the Word of God before that the nation could unite itself against God's people.
Right.
See, the unity, the uniting together.
Elebebe diagba de kawawade na no anyi maufe tuko si yuairo kwinenema titrere maufe nyalangu hafi dukola atengwa wode ka titrere maufe dukongu mikuya. De kawawo afu fu awodeka.
I believe that we're living in a great uniting time. I am taking these red lights down and flash signals and everything of the women, how they do, and the man, how they do, and the churches, how they do.
Mechosebe miele akbele de kawawo fe yigande me. Mele tochi siawo ngolom dadi ple. Jesifianuo mia ple nu de siade kure nyonu ngu alasi wole nu womi ple ngutuo ha alasi wole nu womi ple khamao alasi wole nu womi.
Showing to this little group with all my heart that I believe that we're lying in the line of God's word in this great prophetic hour just before the coming of the Lord Jesus.
Amen.
Uniting together and getting ready.
Hele hatoto swe siya fiam ble nye chibribo bena mkwe sebe nye dode ma ufe nyafe flime le nyaglondi gafofo siyame si dongona afeto yesu fe vavate tila esi mye le deka wom hele chachuramdo.
Now, you see, before Titus united the nations of his armies together, Israel united themselves together and banded themselves that they would not believe Jesus to be the Messiah.
Aso miele kpama, afititus na fotu ko nufu tso epe apako nufu la, Israel fo wodo kyo nufu hoho, hebla wodo kyo bena yoma le Yesu ji khosegebe enye Mesia o.
They rejected him and turned him out and crucified him. And then when they rejected the salvation that was sent to them, they united themselves together to do it.
Ogbe eyama, o de eyama tokui, hekla eyama de atinguti, ke azo, esime ogbe, de dekpokpo si o toru da wola, ofo odoku nufube wawe.
Now hold that in mind, uniting themselves together to reject the message of the hour.
Amen.
They had to do that. And then when they did that, then the national sign come in.
Azo mi lesia de susume. Wole fu fomu odokyo be wakbe gafufu fekbeta sila. Elebe wa wone nema. Ke esi wo wone emavo la emekbe du komeche sila va.
The nations begin to unite themselves together, and Titus brought this great army of Romans and Greeks and compassed the walls of Jerusalem, pinned those people in there now, and they starved to death.
Duko de asifu fofo odo kyo medekai. Eye chichu suplo, Roma to ple, helato fo afako gansi ave, hede to de Jerusalem fe gliwo. Hedo fo de ame wo nude eme afima, eye woku do wameku.
They eat the bark from the trees, Josephus, the great historian, tells us, and they eat the grass off the ground. They even boil one of their children and eat it. See? That they were mad people.
What do a teacher, Nenema Josephus, Blemanyangla Gala, Blonami, Eye, what do Bewo for Anigba, Goha, Woda, Wono, if you would do, Mikwea, Abe Adafawoche, Ene.
And then when finally Titus is sitting back up on the hills around Jerusalem there,
And those people there thought they were doing the will of God. When they saw these armies marching in, they had refused to hear that great Master, Lord Jesus, tell them that.
Ke aso esime mleba Titus anno anyi de togbe achie le Jerusalem kasa afima eye duko siwo le eme afima susu be mawu fe lononu womu yewole le esime wokpo afako siawo wo zon gede eme wo gbebe yo masenu fiala gama afeto Yesu na gblo nyama na yewo o.
There wasn't one and Christians caught in there. For they saw the sign and moved. See? They said, let them that's on the housetop come not down, let him that's in the field go back, get not his coat, but flee into Judea and pray that your flight be not in the wintertime or on the Sabbath.
Ameɖeka hã menɔ kristotɔmawo dome si wolé ɖe eme afi ma o. Elabena wokpɔ dzesi la eye wosi mikpea. Wogblɔ be ame siwo le xɔta la nagadi va o. Alo ame si le abɔ me la me gagbugbɔ va tsɔ eƒe dziwui yi o. Ke misi yi Yudea eye mido gbe ɖa be miaƒe sisigbe nagadze vuvɔŋɔli alo sabat dzi o.
Because in the winter time the hills would be full of snow, and on the Sabbath day the doors is closed, the gates, and they'd be caught in that condition. See, we want to get on that pretty soon about the how God does those things if the Lord's willing.
Elabena le vuvongoli la le towoji la snow aho afisiafi eye le Sabbath nkekeji la votruawo agbola anotutu eye. Walewo le nonomo mamme mikuya mie jibe mia dro numagbo kue kude alesi mau wona nenem nuwe ne apetolon.
Now they prayed that would be that, not be that way. Jesus told them to pray for that. And they never caught one of them in there. They were gone. Because they looked at the sign and they were gone. That's all there was to it.
Mi deje si azon, eya, otok berabe wava menene, mega va menenema o Yesu gblɔ na wo be wado gbe ɖa ɖe eta eye womete ŋu le wo dometɔ aɖeke le dua me afi ma o wosi elabena wokpɔ dzesi la eye wosi nu si katã ku ɖe eŋu la enye ma.
Oh, how the church is today to see the sign of the time that we're living in. Free as far as you stand to Calvary for life. Not to some church but to Jesus Christ.
Oh, alaka wole be egbe hame ona kpɔ eyi si me miele agbele la ƒe dzesi. Misika ba ale si miate ŋui yi ɖe Calvaria miakpɔ agbe. Menye ayi hame aɖe me o, ke boŋ ayi Yesu Kristo gbɔ.
Unite yourself with him and not with some organization or some church creed. Unite with Christ. Be sure that's him. You can't just pick anything, you got to be positive that it's him. What a time of union.
Mi wɔ ɖeka kple eyama, eye menye kple ɖoɖo aha ɖe alo hama ɖe ƒe kredo o. Mi wɔ ɖeka kple Kristo, eye miaka ɖe edzi be eyae. Miete ŋu le nu sia nu ko tsɔ ge o. Ele be miaka ɖe edzi be eyae. Ɖeka wɔwɔ ƒe ɣeyiɣi ka esi.
Now we find out that they rejected the Messiah and then united themselves together and brought themselves a league and made a motion among them that if any persons received Jesus as a prophet, that they would be excommunicated from the church.
Azo mi kpo e bena wo gbe mesia eye emegbe la wo fofu wo dokui o deke eye wo do habobo de anyi na wo dokui he wo do dodo ade le wo dokui o dome bena ne ame ade xɔ Yesu abe nyagblɔɖila la bena woaɖewo le hame le hamea me.
Remember the blind boy that was set with blind eyes? The disciples said, who is sin, him or his father, his mother? And Jesus said, in this case, neither, but that the works of God might be done, made known.
Mi ɖo ŋku ɖekakpui ŋku agbatɔ ma si nɔ afi ma kple eƒe ŋku agba. Eye nusrɔ̃lawo gblɔ be ame ke wɔ nu vɔ eyae lo alo fofoa dada yea. Eye Yesu gblɔ be le nɔnɔme sia me la menye ame aɖeke o ke boŋ bene woawɔ Mawu ƒe dɔwo woadze fãa tae.
And remember They said that the father and mother could not say, they said they know this is our son, but we don't know how he was healed. Because the Jews had said that any person that confessed him to be the prophet, that they would be excommunicated.
Kemi don kuji wogblobona fufua kle dadawo meteng fonu o wogblobona mi nye bena mi avie nye esia gake mi nya alesi wo wopodoyo o elabena yura to wogblobona amesia mesi avu amebe enye nyagrodila la bena wadewo le hame.
But see, the works of God was that this boy didn't belong to that group. And he said, it's a strange thing to me that you don't know where this man come from, and yet he give me eyesight.
Gake miele ekpoma, maufe dowe nyebe, dekakwi siyama nohatoto mamau, ke ekblobe, azwa, ewomo ya nambe, mienya afisi amesiato o, gake enna nyenku okponu.
Now he could say it. See, that was the works of God. He had been made healed and well, and he could tell it because he had no strange tied to him from anywhere. He was the one the works was done on.
Amen.
And he certainly saw it for his first time in his life.
Mikuya, aso eya atengwa glonema, mikuya, emma inye maufe do, o dagbele engu, o haya, eye atengu atengwa glonela bena kareke me bleto afyadeke o, eye inye amesingwe wo wadwa odo, eye godo la ekpo efe, hena zigbantole efe agbeme.
Now, the Jews united themselves against Jesus and against his messiahship and his messiah message. We see the same thing now happening.
Yeah.
Just the same thing.
Azo yuda to wode katitre re Yesu ple fe mesia nyenye pa ple fe mesia gbeda silangu mie kpo nanam num la pepepe o gale eme van fifia num make pepepe.
Communism is uniting to destroy the church. And the only way that is after the church has united itself too, in the council of churches, the world council of churches, to deny and to destroy the message, the word.
Amen.
Communism le de ka wombe ya tro hamela, eye mon de ka siwa, eye nyene hamela ha wo de ka fo, le hama ofe adang de ha kikia me hama o fe adang de hame. Bena wakbe eye wahatrok bedasila nyala.
They have turned down the word. The churches have.
Right.
They cannot accept it because it's against their denominational creed.
Wotso nyala fukbe, hamewe fukbe, oma tengwa kweu, ela bena etitrede wofe komaha tsonko fe credo wongu.
No matter how many pillars of fire would hang in the midst of people, or how many people be, how many things would be foretold and happening, all the good signs that he promised of the last day, they cannot do it.
Makatolili kona nye atotere miya de amotiti na o. Alo amene nye wa nune nye wa blon dongo eye wa vame. Ple jesigan siya wakata fe ngbe wodo na nwuwud nkekea ula. Woma tengwa weu.
Therefore they are uniting themselves now. And your pastor here in many can tell you is reading that they have the ecumenical movement of the world. And there's a Lutheran minister over it.
Eyata wale deka womfifia. Eye miyafo klola sila afisia kple amegede. Watengwa glena mi, amesi okleanu, bena wole, wodo gafufofo ofe zondede le kikyame, eye luterianu ofe sofwade le tane.
That if there comes a disaster, what happens in this neighborhood here, if we are not united with that ecumenical move, then our church can no more be church, and they can use it for a storeroom.
Bena, ne eva mebe chokbe vunya de ava jole miyafe nu toa ome afisia. Ne nyebe mi me wode kakple hafufofo fe zonde de ma wola. Ekema miyafe gama la magatengwa nye gama o. Eye watengu aze abe nu jirado fe ene.
Or if one of us brothers would see somebody dying or hurt and try to minister him any spiritual blessing, we could be shot for it.
Yes, very much.
Exactly right.
Alo nenye be mi novi ngutua o tomatua de o kpo ameade le kukum alo kho abi. Heti be ya mag bogbome ya irade kpli la waten wa datumi de esiata ele tefo tututu.
We can be given 10 years in a federal prison for ministering anything because we're not a member of this ecumenical move. Don't you see the mark of the beast?
Waten wa na fe ewomi be mia no momo fia fe gaxome le pepeda manguta elabena mie le gafofoa o fe sore de siame o de mie le lala fe jesi pomu o maha mikuya mikuya.
Now we see this uniting time coming, see now what, and then the church has united itself against the message.
Yeah.
And then when it does that, the nations are uniting themselves in communism to destroy the church again.
Yeah.
That's exactly what it did in the first place.
Amen. Yeah.
It repeats itself right back again.
Azo mye kpo de kawawo fo yi la gbona mikuya. Azo minongzo. Ke azo khamia wo de ka chitre de gbeta silangu. Eye azo esi wo wo numala. Duko le de ka wom le communism mebe waka tro hamea ake. Nusi tututu wo le dofo gbatwa mikuya. Nwa gale eme vam pepepe ake.
Israel had to turn down the message first. And when they turned down the message, then the military, the national life, united itself together of other nations and come in and destroyed the church.
Elebe Israel nagbe gbeda silagba. Eye, ne wokbe gbeda siala. Emegbe asrafo. Duko mefe akbe fofu edo kui ke wodeka. Duko bubu oto. Eye, wofa ke tro hamela.
And today, they have turned down the message of the Lord Jesus.
Yeah.
And they've turned it down, and now the time has come to where communism is uniting the world together against the church.
Amen. Amen.
It has to be that way.
Ke egbela, ogbe afeto yesu fe gbeda sila, eye woto esia fugbe, ke azon, eye yavadro afisye communism, le kikia me wom de ke chitrede gamelangu, mikuya, elebe wanonenema.
It's hard to say that. It was hard for them Jews to believe. They said, now come brethren, we see that our God is with us, and so we'll go into the temple, and now we will pray, and let Holy Father so-and-so, Holy Father so-and-so, lead in prayer, close the gate.
Azo, nusa sa wanyebe wakblanenema. Nusa sa wanyena yudato mao be wakwe ase. Oglabe, azo miva novio, miyekpo bena, bena, miyafe mawu likplimi. Eye, eyata, mia yide gbedo chome. Eye, fifia, mia dog beda. Eye, fada kokwe, alekple, alekple, fada kokwe, alekple, alenak plomi, legbedo dorame. Mi do agbola.
And Titus took his stand and stood right there for about a year or more. See? Right on guard, just starved him right out. There couldn't be a one of them, he'd get outside the city. And he died, starved.
Tete Titus, ho, efe titre nofe. He no titre de afima anofo de ka alo ewu ha mikwe he jowo ngu na dowu ofu nu glo amereka pe ha metengu dogole duame le wo dome o eye oku le dowu ameta.
And when he went in there and tore the walls out, the blood burst out and run like rivers down there where he slaughtered everything was in there.
Eye esime wo muglia ofu anyi he gede emela vuno do dom bababa. Kasi abeto sisi ene to afima si wo wunu sianu lele eme afima.
Now the angel of the Lord prophesied that back in the Old Testament and told that would happen. And then ministers who were clergy who were supposed to be posted on that and to tell the people that, instead of that, when Jesus stood up among them, they didn't even know.
Oh,
and try to make a rabbit foot. Do us a trick. Let us see how it's done. Show us a sign. See?
Azo afetofe dolak blonyadi le numa ngu to nubabla kukwa meke blobena numa avame. Ke osofo mao siwonye osofo gala ame siwo jebe watote de enu eye wa gblɔ nyama na dukɔa la le esia teƒe la esi yesu nɔ tsitre ɖe wo dome la womedze si eyama gɔ hã o eye wodze agbagba be yewoatsɔe awɔ nane tɔgbi abe fɔmizifɔ ene wɔ aye nu aɖe na mí na míakpɔ ale si wowɔ nɛ la ɖa fia dzesi aɖe mí mikpea.
And he said, well, I've done so many things, and yet they couldn't see it. See? And then when they rejected him as the message of that day, they rejected the message of that day, they failed to see the sign of that day.
Eye wo gblɔ be me tso ewɔ nu geɖewo gake womete ŋu kpɔe o mikpea ke azɔ esi wogbe eyama si nye woƒe ŋkeke ma ƒe gbedasi la wogbe ŋkeke ma ƒe gbedasi la woda ŋkeke ma ƒe dzesi la kpɔkpɔ ƒu.
And the sign of the Bible's prophecy was made before him, and they said, let's go in now. That were holy men. They were mad that you couldn't lay your finger on their eyes. They couldn't be that and then be a priest.
Ke nyagblɔɖi dzesi si le biblia me la va me le wo ŋkume eye wogblɔ bena mina miage ɖe eme azɔ wonye ame kɔkɔeawo wonye ame siwo mate ŋu atsɔ asi atɔ naneke dzi le woƒe agbeme o wo mate ŋu anye numa evɔ aganye nu nunɔla o.
A priest to be killed and be stoned to death for any little thing. So he had to live a clean, holy life. He could not do it because he was stoned for just anything.
Wawo nunɔla ɖeka wafu kpe waku ɖe nu sue aɖe ko ŋuti eya ta ele nɛ be wòanɔ agbedzadze agbekɔkɔe mate ŋu awɔe o elabena wafu kpe ɖe naneke o ta.
And now they were great men and holy men in the sight of the people. And yet they went in and said, now we've got God, the God who's been with us all through the ages. We will go into his holy temple. That was God's holy temple. But you see, he'd been turned down in his holy temple.
Ke azɔwo nye amegãwo kple amekɔkɔewo le amewo ƒe ŋkume. Gake la, woyi ɖe eme hegblɔ be, azɔ míele Mawu le míasi. Mawu ame si nɔ anyi kpli mi le agbenɔyɔwo katã me míayi eƒe gbedoxɔ kɔkɔe la me ema nye Mawu ƒe gbedoxɔ kɔkɔe la gake miele ekpɔma wotsɔ eyama ƒu gbe le eƒe gbedoxɔ kɔkɔe la me mikuya.
We're going into the house of the Lord. Now all you Hebrews know that we are the chosen race. We are here and God is our God. God of Abraham, Isaac and Jacob. He's with us.
Míayi aƒetɔ la ƒe me azɔ mi hebritɔwo katã mienya be miawoe nye ƒometsatsia la miele afi sia eye mawoe nye mia mawu Abraham Isak kple Yakob ƒe mawu eli kpakpli mi.
He will deliver from them uncircumcised Philistines out there as it was, them Romans and Greeks. He will deliver us from that. Let's go into the house of the Lord.
Aɖe mi tso Filistitɔ bolobolo tɔ mawo si me le afi ma abe tsã ene nenem Romatɔ ɣelatɔwo. Aɖe mi tso numa me mina míayi aƒetɔ ƒe me.
That sounds good, but what had they done? The builder of the house was in there in the form of a lowly Galilean carpenter, and they turned him down. But God had vindicated him of being his messenger of the hour in the branch, and they turned it down.
Nyama nye sese ŋutɔ gake nu ka wawo wɔ aƒe la ƒe tu la nɔ dua me afi ma. Le atikpala Galilea tɔ gblɔe aɖe ƒe nɔnɔme me eye wogbe eyama evɔ mawu ɖo kpe eyama dzi be enye eƒe gbedeasitsɔla na gaƒoƒoa kple alɔdzema ke woawo tso eƒu gbe.
So all the praying, all the sincerity, all the sacrifices didn't mean nothing to God. They have done it and God let this great army unite to destroy it.
Eya ta gbedodoɖawo katã anuku aɖe ɖiɖiwo katã kple woƒe vɔsesewo katã la womeɖi naneke na mawu o wowɔ esia eye mawu na be aʋakɔ gã sia na wɔ ɖeka be wòatsrɔe.
And we see today as the churches through the denominations and so forth turning down the word of God. They don't want you telling about these things and science can prove it by pictures and everything else and still they want nothing to do with it. So communism is bombing to destroy just exactly like Christ did. And the Bible said this.
Amen.
Exactly.
Eye mi le kpom egbe esime hamawo le koma chonko me kple bubuawo wo le mawu fe nyala chonfu gbe o meti ba wo na fonu na yewo kure nu siawo ngo o ke jojo manunya atengwa dokpe chi kple foto wo kple nu bubu de siade gake kokoko la o meti naneke awo kli o eyata communism le fu fombe ya chure tututu ko abe alesi titus we eye bibla blobe Wole awogana nema tututu.
Ah, you see where we're in? The uniting time. When we see these things being united, oh, why we fail to see those things.
Azo miyekpo afisi miyele akbelea. Deka wawofo eyi. Si meye miyekpo nusia wole deka wawom. Oh, nuka nguti miyele nenemu nuwawo damfuma ha.
You can look in here in the scripture. And see where that he promised and what he would do. Now we see it coming to pass. We see it in the church what he promised to do. We see it coming to pass.
Miatengu akpo ngonglome afisia. Akpo afisi wo dongbe lebena elenusia woge. Azon, miyekwe wo leme vam. Miyekpo nusi wo dongbe be ya wola le hamiame. Miyekwe wo leme vam.
We see the nations uniting together. We see the isms uniting together. We see the churches uniting together. It's uniting time.
Miekpo tuko le de ka wom. Miekpo ismo le de ka wom. Miekpo hamo le de ka wom. De ka wawapo e yenge siya.
It's the hour of uniting. That's the spirit of the age. We've got to unite. Everything you talk about has got to be organized. Even the government receive it.
Yeah.
The cow of a gaffo enya sia. A gbono ya fog bog boy ma. Elena mi be mia wodaka. Nusianu singuti na fonu lela. Elebe wa wododo kude engu. Goha, jidudwa mahwe o.
You get as a citizen. I pay as a citizen. As a citizen in the United States, yep. You give me a check for $5, I'll be garrison put my name on it. See, I couldn't do it.
Minya, I bet to my VNA. Nyematengu ya betu mevyene, abetu kopo fuwa hofo du mevyene. Tokbobe, ma, nyato dola ga atofe, ga hokbale vina muha. Nyematekwa anglo nyankode eji o. Mikuya, nyematengu wa weo.
See, it's an uniting time. It all has to go through some union of some sort. And that union is the very thing that brings the mark of the beast.
Amen.
Mikuya, deka hofo eye nye siya. Elebe wato de kawo wade fome vime. Eye nenem de kawo wama enye nusi tututu akhelafe che sive.
It's a uniting time. It's working right on up into that. You can see it just with your plain eyes if you look at it. It's a uniting time where everything is uniting together.
Mikuya, de kawo wafo eye enye siya. Eye wole doji yina numa meten. Miatengu akpo ekple miapeng kuokpi. Ne ngebe miedeng kudi.
The Jews unite themselves against Jesus as their Messiah. Therefore, we see what happened. We see the same thing now. Communism united to destroy the church. And if the church has united in the World Council of Churches and trying to destroy the message, the Word of God.
You that told what the catchy trader, Yesu, singer offer, Messialangu. Ala miyekpo nu si fame, miyele nenem nu ma kek pom fifia, komunism le deka wombe, wa churon ghamea, esime ghamea wodeka le, hikyame ghame wopwe adang de ghame, khele akwekba tsembe ya churok bedasia, ma wufwe nyala.
They tried to get rid of it. The only thing they can do is to draw themselves a council, because if they're separated, a little group here, the Methodists and Baptists, losing the Presbyterian Church of Christ, and so forth like that.
Wola agbagba jambe wa de esiada. Nu de kasi wa tengwa wola ingebe wa do adang de gade na wodo kiwo el labena woma. Kasoso soyade le afsi. Metodistia wokle, baptistia wokle, luteriano wokle, presbiteriano, Christopher Hama ekle bubwa wunenema.
They can't do nothing. Cause this will be against this and this will be against that and their doctrine is just as much different as the east is from the west.
Oma tengwa wana neke wo. elabena amesia titre re amesia ngu amesia titre re amekeme ngu wofen fafia wo tofofoko abe alesi ejefe leto etoro fegbo ene.
They can't do it, but once together under one big head, they got it. They got it then. That's where the Catholics are so in unity, the Roman Catholics.
Mikuya, omatengwa we o gake no nya letuko leta garde katekola esuosi ekem nenema Catholic tole de kawo me Roma Catholico.
Of course, there in the unity, the majority is the Roman Catholic. The Greek and other Catholics are not as much as the Roman Catholic. Now they unite together, and that's really they stand together.
Godola wole de kawo me wole amesio sogbo we nye Roma Catholic to. Hela tau kule katoliku tau mamlea ume somo sokbo abe Roma katoliku tau o. Azon, wo wadeka, eye susumata ye wo ledeka do.
No matter what takes place, that Pope is the head of everything. See? And no matter what anybody else says, he's infallible. He's a biker of God, that's all. He's next to God. He's had the jurisdiction over hell, heaven, and purgatory. See? So there isn't a thing that can be done in that case. Whatever he says, that's what has to go.
Makanu si ajola papa mae nge tananu sianu mikuya eye makanu si amebubuade agblo o enye amemadafu enye mau tefonola yekuma eya evale mau magbe ekpo vonu dodron sende jumavo tifu okple ngutikolo doji mikuya eyata nanekemeli si watengwa wole nonomo mama o nusianu si woglola eye ewawo.
Now the Protestants is making themselves a head just like that. Yeah. And the Bible said there was an image made unto the beast. What is the image? It's something like it, made like it.
As on Protestant toha leta drum na wodo kione ne matutu tu ke de Bible me glombe wa wolegba na lala nuka enye legba enye nane sidi siwo wa abe eya ene.
There it is, the same thing. What is it? By uniting themselves together. And this is the spirit of the age, is uniting together. Now, try to destroy the message.
Iye nyema, nu de kamake, nu kai wonye, to wofo de kawo wome, eye enye, agbeno yafe gbogbo, sinye de kawo wo. Wole de kawo mfifia le, agbogba jembe, wa chronk bedasia.
How did they destroy it? How could they destroy the word of God? They can make it of non-effect. Not affected by taking traditions as they did back there in the beginning and making the word of God of no effect.
Aleke wa choice ye. Aleke wa choma ufenyalama ha. Wa tengu adefe hodododa. Asihoho man no engu o. Eye wa choko nyinyo abe alesiwa weta le gomeje jame. He wabe ma ufenyalafe hododobu.
See, they say, oh, that's really after all. You see what this infidel woman. That's trying to, she, I predict what her name is now, if I just call it, she, I'm trying to think of so many.
Mikuya, oglobe, oh, emanye, vava le gokata mela. Mikpo afisi nyonu, jima kose tosia sile, akbakba jembe, ewo, mangula fengkobe, ne emanye nenemu wola, ma yue fifia, eya, mela akbakba jembe, ma bunu gede ngu.
Thinking of this Miss Nation, so yeah, I wish we had another like that rise up. She's the one went in the bar rooms and tore out the whiskey and throwed out the signs and everything like that.
Yesuswo ye afono dukola tosiachi nito. A jochi nambe, miaga kwa mabubwa be emma ene si achitre. Eye enye amesi ya hanofo, dagba whiskey tukpao keto, nutata okle nububwa ufugbe.
Why don't some woman rise up today like that and go out and tear some of these naked pictures out of these women of her own race and things like that? That they don't have it no more.
Nukauntie nyonu adema chitre ekbenenema adogo ayi afisi adafufu nyonu mao nye etoofe amama nono foto mao kple bubwa wo omaha ema megale wo siyo.
Now, but this woman, an infidel, who says that the Bible is unconstitutional to read it in public schools and things like that.
Azon ke nyonu siya jima kose tosia, blo bena, bibla me jese, be wa khli le hadome suku ome, ble nenem nuo togbi.
Now they also, have you noticed, again, they're trying to say now, and great studiers of the scriptures said that much of the prophecy that was prophesied in the Bible was absolutely wrong. It never did come to pass.
Azowu ha demie deje si akebe ole agbagba jempe ye wa gboro azo eye ngonglo srola ka o gboro bana nyagboro di gede si o gboro le bibla mala anye alakpa eye o mva me kpo ha o.
And you've heard that and read it, and they're trying to say everything, you see, they're trying to destroy the effect of that word.
Amen.
Kem ye so fo nu so nu mangu eye mie khlin ha eye ole agbagba jempe ye wa gboro nu si anu miele poma ole agbagba jempe ye wa tro nyala fe hododo.
If they can only destroy and substitute for a creed or something that man has that seems in their eyes to be better than the word, then they destroy it with their tradition, and that's how they're trying to destroy the word of God by denominational politics.
Nedeko atenwa tro asia ato credo ade alo nane sito amawo gbola adrolie e ma tele lo fon kuma be enyo nyala eyata wo tro asia plewofe konyinyi eye nene mai wo la papa chambe wa tro mawo fo nyalai asia wo to koma aton ko fe politiki ji.
Now each church has its own party. The Church of Christ has this, the Christian Church has this, and the Baptists and Methodists and Presbyterians, they all have their different politics.
Azo hama de sia de fe politiki le esi, Christo fo hama ha etole esi, Christo to fo hama ya, wo tole osi, ple Baptiste to, ple Methodiste to, ple Presbyterian to, wo kata wo fe politiki vo 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 le osi.
Now, they're getting away from that because they're separated. See, they couldn't have done it before, they got to do it now. See, this is the uniting time. And now they're all putting it together and pulling it up and see what they come out with.
Azo wole jojom le esiakbo elabena woma mikuya. Metemfa mekpota o elebe wawwe fifia mikuya. Deka wawwe yenye siya ke azo wole fufo mi le wom dekebe wakponu si wazuda.
My, that's baking a loaf of bread out of the horse meat and garbage out of the can and whatever more you have together and water it together and throw some rotten potatoes and things together and see what you come out with. I sure don't want any of it. No, sir. That's the way they're doing it.
Miato. Ele abe ne wo tso sola me abolo kple gbedudro si wo dele gbedudro gome kple nu kake wo dra fofu eye wo liko ede du he fofu yevu te fofu ade wo kple bubua wo ko nyakponu si wo va nye na mida. Nyemele ema fe de ketim kura o. Ba o amega. Nenema wo le wo wom.
They're taking people who believe that Jesus was a myth. A church that believes that Jesus was a myth. The other some believe he was a prophet. One says the days of miracles is past. So I said there might be such a thing.
Mikuya. Woto amesi o chose be yesu nye gritonya. Hamiade si chose be yesu nye gritonya ko. Amebubu. Amiade o chose be enye nyakblondila. Amiade be. Nukunu ofe nkeke va yi. Bubu be, elebe numa tokbe ina no anyi.
And all this together, and the Bible said, how can two walk together except they be agreed?
Amen.
See? Now that's the kind of unity they got.
Eye, esiakata fofu ke bibla glombe, aleke ame eve azomo de tune nyebe woma drogbe di woma ha mikuya. Azon, ame enye de kawa wasi fome vi le wosi.
And have some great Holy Father to put above it, and there you've got an image to the beast, just exactly what the Bible says.
Amen.
Now we got a Lutheran minister there.
Eye wa dro fada koku gade si wa chodo tane. Tete wa wolek bana lala, nusi tututu bibla blon. Azo, wodro Lutheran ofo sofwade si le tane.
Well, we see it's uniting time. Same thing now. Communism and all uniting together in the world and in the church and so forth, uniting together.
Enyo, miyokpobona de kawa wafo eyiye, nenemake wogale fifia, communism ple bubwa wokata le de kawom, le kikiyame, ple hamiyame, pak ple bubwa wo le de kawom.
Watch nature. Oh my, nature, if you just watch nature, does the same thing. Nature is God's calendar of signs. Did you know that?
Mi lanku de jojomea ngu. Oh, miya tou, jojomea. Ne mi lanku de jojomea ngu la. E wone nem nu make. Jojomea nye ma ufe jesi ofe. Azak lekbale. Mi nyanuma.
Jesus told him to watch nature. the sea would be roaring, see? And there would be different things, and earthquakes in diverse places, national strife, signs in the heaven, signs on the earth. Everywhere there would be signs at these coming times.
Yes, Glona will be a long cure, Jomiangu. A tiafua no butcher, Mikuya. Eye nufufufu gedewo la fame kple anyigba fufuwo le tefe tefe wo dukɔwo ƒe tsrehehe dzesiwo le tifo dzesiwo le anyigba dzi dzesiwo anɔ afi sia fi ku ɖe eyiyi siawo si gbɔna la ŋu.
What's the cloud? Before the cloud can bring up a rainstorm, you know how it's done? Several little clouds get together, make one big cloud.
Mi lé ŋku ɖe lilikpowo ŋu hafi lilikpowo nate ŋu ahe ti ya ve la. Minya ale si wo wonea alilikpo sue gedewo fua fu wo alilikpo gan de ka.
This has got a bunch of wind going in, this other's got a bunch of wind going in, they all blow together, and then they got a hurricane. See, they unite before they can have the storm. They had to.
Enyo, esia nabe yafutu ade le fofom, ekeme sia ha nabe yafutu ade le fofom, eye wo kata wo le fofom de du, ekeme azutia. Mikuya, wo wa de ka afi tengu wa homu, elena wo bo wa we.
What ducks and geese unite themselves together before they leave their country? See, they unite together. You can see them flying from this pond to that pond, from here over to there, all of them getting together, they're uniting, getting ready for their takeoff.
Mi leng kure kpakpa xewo kple tokpakpa ongu, wo fwa fwa fi vuna lo wo de, Mikuya. O fua fu wa de ka miatengu akpo wo wa no totum to tasia me ye takeme me to afisia ye afime wo kata wo le fufum wo le de ka wom hele cha chiramdo na wo fe huhu.
See, it's just that's nature, and God created nature, and nature works by the plan of God. It's a law, an unwritten law of God, that nature works according to his law.
Mikuya de kowenye emanye jojomea ke mawu ye wo jojomea eye jojomea wo do de mawu fododonu enye se mawu fose si o manglo o bena jojomea wo do de efe selanu.
If I speak in that funeral service of the sap that goes down into the grave in the bottom of the tree root to lay there until the resurrection in the spring, it's a law of God.
Ele ko abe ale si menon nu fom le kuteƒe ene bena ati ti si didina ɖe yɔdo me le ati la ƒe ke ƒe agunu be wòamlɔ afi ma va se ɖe tsitretsitsi yi le adame eya enye mawu ƒe se.
There's no intelligence can make that sap go down, man. You couldn't drain it out. You couldn't milk it out. There's no way of doing it any better than God does it.
Nyasa de kemeli si atengu a wobe atiti ma na yi agume afima o. Mietengu le ekboge le ema o. Mietengu le efiage le ema o. Monwa de kemeli wato awwe wa nyowu ale si mawuwe o.
God got the perfect way, so when the leaf drops off, then he sends the sack down into the grave and hides it. It's Job that hide me in the grave until my wrath be found.
Mon de blipo la le mawusi. Ekemane angbage le echila. Ekema de wo do atiti la de yodo me hele abe ale si hiob gblo ene be glam de yodo me vasere esime wo do me tunu na fa.
See, it goes down there because it's a law of nature. Before crossing the leaves now begin to fall. Why? It's a law of nature.
Mikuya, eyi agume afima to ngona fufongoli elabena jojoma fese wo nye mikpoda. Angbaote asige geme fishia nukangtie. Jojo me fese wunye.
Ducks will get together, every one of them, and rally around a leader. In there, they'll know somehow, I don't know how they do it, but they know that that certain little drake is a leader.
Pakpakeo a fofu, o dometo de siade ava fofu de kloladengu, le o doma afimala, wunya de fume vie. Nyemenya ale si wo wone o. Gake wo nyana bena. Bakpa ke tu suyade enye kplola.
And that little fellow will all get together and rally right around him and rise right up in the air. He'll never been off that pond now. But he'll go just as straight to Louisiana or Texas as he can go. To the rice field.
Eye amenovi suemala. wo kata wo bona de enu he wata pepe eye wo tona yina jame eye eya la no mato le tala mekpo gake ajote ayide Louisiana lo Texas ale siko watengui ayi moli gbleme.
Before they take to their flight to leave their home where they've been born that year, they unite together.
Amen.
Amen. There you are, rallying around a leader.
Mikuya, afi wa jojo, adole ofe afe sime wo chiwodo lefe ma meke la, wo afofu de ke. Amen. Yenye ma, wo afofu de ofe klolanguti.
The trouble of it is that man, you don't know his leader. They'll rally around a denomination, they'll rally around a bishop or a man, but they won't rally around the leader, the Holy Spirit in the Word.
Kuki si le engu na ame, nyebe menya feklola o, en amega, wa fofude komaha tonko adengu, wa fofude bishop ade alo ame adengu, gake oma fofude klola la, bokboko kwe, si le nyala me ngu o.
See, they say, oh, well, I'm afraid I'll get a little fanatically. I'm afraid I'll get off on the wrong foot. Oh, there you are.
Mikuya, woglonabe, oh, enyo, melevovombe, mavazu watumiwola, melevovombe, mavato, afogbegbele, oh, yenyama.
Waffle little ducks in the eye, I just don't like the way he keeps his feathers. I don't believe I'll follow him. You'll freeze to death. You'll be caught up there if you don't take with the flight as it goes. It unites itself together, and nature does it.
Nuke ajo nekpekpe kisola aglobe nyeme lo alesi wo toyo fo fuwe la o nyeme khosebe maje eyoma o vuvo awo wo naku wala wo le afima ne majo pakple gabobwa esime wo joyina o etso edokui fofu kpliwo eye jojome awona nenema
unite themselves together, rally themselves around their leader. They do the same thing.
Kama kpakpa ufwa fude kei, akpetare ufwe klo langunti, wo wona nude kama.
Did you ever notice bees are swarming? Bees will unite themselves together before they swarm. Right around their queen. That's right. And where she goes, the way they go too. What do they do? They unite before the swarm. Exactly, every nature.
Demye deje si anyo ufwe hukukwa. Anyo afodo kunu fu afi wa bo afokhlan ofe nyonu fiala letefe eye afisi eya yila afi ma wa wo ha wo yina e nukae wo wona ofu afu afi va bo ha nene mapepepe jojomanu de siade.
Fish unite themselves together before the spring run out in the ocean. You can find them then big what we call companies of salmon.
Akpa o bo ha do ngona adame fe fufu le atia fumedala mia tenwa kede wo lolo to mao esi o mie yona be rompis salomo.
When they come up there, before that run comes in, you'll see them by the tens of thousands out in that sea coming around and around, salt water, but they're actually fresh water fish.
Na ova do afima afi fufu lana je komala mia kpo o akpe akpe o le atia fume wano khlafom ano khlafom le jetime gake wonye tivivi mekpao.
And here they come right up that fresh water to go up for spawning season. They go up there and spawn about every 4 years and die as soon as they spawn.
Ke wawenye siva dore tifafe mata bene wato azira yiwome wo vana tiata afima vadana azi fe ene de siya de kuli eye wo kuna numake ene woda azili voko.
And they know they're going there to die. And you couldn't stop them with nothing. You jump fish ladders and everything else getting up there knowing they're going to their death.
Kewo nyabe yewo yina kukugele afima. Efo nane kemeli si atengu ato tote wo o. Wo liyana akpatria kuya wo kple bubwa wo. Yati atama afima. Esi wo nyabe yewo yina yewo fe kume.
But the law of nature make them knowing that they go up there and spawn and the old ones die and the young ones come off and something unites them together then and out into the ocean they go. It's uniting. It's a law. You just can't beat God's law.
Gake jojoma sena wanyabana wo yinatiatame afimabe wada asi eye waku eye suetuawo dona, tete nane bonawo deke azon, eye wojona ya tiafume, enye de kawawo, sewo nye, miatengu aduma ufe sechi kura o.
Nations are breaking for the time now that we see that they're supposed to do this. We're in the process of national disturbance.
Dukau lele bagbama la bena miyekpa bena eyi isia me jebe wa wo esia. Miele moji yina dukau fe huwa wome.
We see the nations are breaking relationships. Year by year we find this nation been swallowed up in communism. This has been swallowed up in communism.
Miyekpa be dukau le wofe kateta otum fede fe yome. Miyekpa be communism le dukau siami. Communism.
And right here in our own nation, it's honeycombed with communism. And it will take over.
Amen.
It will. No way of stopping.
Kele miyafe duko me, afisya tututu la, communism de tore afisya fi, eye akwe dese mikuya. Awe, monware keme libe watuete o.
Why? The same reason that you couldn't stop Titus. The people has rejected God and His Word.
Amen.
Yes, sir. So they're going to do it, and we see it right in prophets.
Nuka untie susuma si pepepe tamie tenu tote titu swolae dukola bema ukle fanyala e amaga eyata wole ewoge eye miele pom ujogbona.
I usually take a couple hours. I've already been about 30 minutes right now. See. But to get all this in, I'm just pushing. You study it when you get home.
Nyela, aji me wa kafufu sokbovie mo wa minute blaton klevo fifila mikuya gake bene mana esiana gede emela deko mela zim deme miyi da srene miedo afeme.
Notice they're right now in United. You say, Brother Branham, is that true? They're coming to the Battle of Armageddon. Exactly what they will do. See. And they're uniting for that right now. That's why we got the UN and everything we have.
Midege si, wole de ka wom fifila. Miaglobe, noving to Branham nyatefea. Wok bona amagedon vala me. Numa tututu wage wola. Mikuya, eye, wole de ka wom hena emma fifila. Numa tae UN. Ble nusiokata lemia si la lido.
The Western world uniting against the Eastern world. Communism and so forth, it's all united together. The churches are uniting together. Everything seems to be uniting themselves together. We see that.
Etoro fokikiyama le deka wom chitrede eje fokikiyama ngunti. Communism plebu bwa wokata wo le deka wom. Gama wo le deka wom. Ewa abenu sianu le deka wom. Wo le deka wom. Wo bo le deka wom. Mie le esiakbom.
Also, while all this uniting of the nations, these signs, national signs, we see out here in the world, earthquakes in diverse places, different things uniting.
Kenga, esime dukau le deka owo siawo jesi siawo dukau fe jesi o li miyekwe le kikia mebe anyikwa vuvu le tefe tefe nu vuvuvu le deka wom.
Bringing the world together, bringing the people together, all the churches together. All these things. And while all this uniting's been going on, there is another uniting going on.
Amen.
Amen. That's what I want to point to you now.
Le fufomu kekiam dekai. Le fufomu amao dekai. Ramao kata, zudaka, nusia, nukata. Eye, esime deka wawasia. Kata, lechi yim la. Deka wabubuha, lechi yim. Amen. Ema ime tibe mafia asina miyazon.
God is uniting His bride.
Amen.
He's coming together from the east, from the west, from the north, from the south. There's a uniting time, and that's all right now.
Amen.
What's He uniting for? The rapture.
Maule feng betola wom de ke. Ele fufum de ke. To eche fe fa e toro fe. Ple anyehe yijehe. De kawa wafo e iya de li. Eye eya ele chi yem fifi la. Nukai ole de kawa wom na. Kokojwe.
Amen. God's getting ready. Yes, sir. Uniting. What's He uniting with? With the Word.
Amen.
For all heavens and earth will pass away, but my Word shall never pass away.
Amen. Maule e chramro e amaga dekawawo. Nuke wole deka won kle. Kple nyala. Elabena difo kle anyibanwa ye. Gake nye nyaya anuma yakpo.
She's uniting herself with the saith the Lord and promise to what any denomination anybody else says. She's uniting herself. She's getting ready.
Ele doki wom de ke kple ale aƒetɔ gblɔ esi mekanya si kɔmagatsɔ ŋkɔ ɖe alo ame bubu aɖe gblɔ o. Ele doki wom de ke ele dzatsram ɖo.
She is the bride. That's right. And she's united herself with her bridegroom. See? And the bridegroom is the Word. In the beginning was the Word is with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Nu ka ŋuti e. Eye enye ŋugbetɔ la, ele teƒe, eye wòle eɖokui wɔm ɖeke kple eƒe ŋugbetɔ srɔ̃ la mikpuia, eye ŋugbetɔ srɔ̃ la enye nyala. Le gɔmedzedzea me nyala li kple mawu, eye nyala enye mawu, eye nyala va zu ŋutilã eye wònɔ mía dome.
And the church and the bride and the word is becoming so one until the very word itself is working out the works of the bridegroom.
Ke gamea kple ŋugbetɔ la kple nyala wo zu ɖeka ale gbegbe be nyala ŋutɔ le ŋugbetɔ srɔ̃ la ƒe dɔwɔwɔwo wɔm. Amen. Miele kpɔma ɖeka wɔwɔ ye.
Not more join the church, not more this, but free from everything and tied to Jesus Christ. It's the uniting time. God uniting his bride together. Bringing it back. Just exactly. Uniting the words of his promise.
Meganye be doha meme meganye mai o ke bon si la nu sia nu nu eye na no bablade Yesu Kristo ngu mikpuya de ka ofe ye nge sia maule fe ngbetola wom de kai le etrom boy nene matututu ele efe ngbetodo nyawo wom de kai
second Thessalonians second chapter verse 6 5 chapter says the saints that are asleep in the dust of the earth will awaken. And then we will unite with them, the living ones, with the ones that's been dead. We'll unite before we even get up there, because the bride will be complete when she gets there. Amen.
Thessalonica to evelia ta velia eglobe ta atolia si aglobe ame kokoe si wo do alola nyigba fe vudedi mela wa titre eye emegbe mia wo de kakpli wo agbagbea wo kple ame si wo kula wa wo de ka afi mia doji afi magon ha elabena ngbetola asublibo esime wado afima.
The word that the living is uniting itself with the word and those that are gone already did that and all come together and make one great union of a uniting before going up there. Hey, man!
Ame siwo le agbe, siwo wɔ ɖeka kple nyala kple ame siwo tso esiwo wɔe vɔ kpakple ye katã fofo wɔ ɖeka wɔwɔ ƒe fuƒoƒo gã ɖeka hafi wadzo yi dzi afi ma. Amen.
Communism has arrived, these other things has arrived, and the church has to unite itself out there for the nations, out there for the World Council of Churches, and the bride has to unite itself under the word of God.
Elebe communism na chitre, elebe nububu siawo na chitre, eye elena hamea be wawode kale afima da ne ame siawo, eye tuko le afima, hena hikia me hame ofe adang de gala, elebe ngbetola na wawedo kwide ke le maufe nyalate.
In order to do that, God has sent down the heavenly sign of things to the church, as you have me. Amen.
Bena wawo esiala mawu do jifu ofo jesi kle bubu awoda si dokpe jina ghamea abe ale si jebe wawwe na duko wo ene. Amen.
God, uniting time. Yes, sir. Oh, my. I remember. Now, there is a uniting of the word. Uniting back again. Bringing back the faith that was once delivered to the saints. Bringing back.
Mau, de kawo ofe ye, amaga, mia tou, azon mi don kuji azon, nyala fe de kawo wo li, de kawo wo atrok bo ake, akbubo kose si, wotso na me koke o kbola gwe, akbubo ekbo.
This could only be done in this day. The only time it could be done is right now. Bena
nkeke sia me ko wate ngwa wo sia eyiyi de ka si me wate ngwa wo le la ya nye fifia o mo fode jikpo le tefe ya de ka o wo yi da do ko ma ha tson ko fo ha jeje o me.
But now it don't fall no denominational spring because it's time for the uniting of man and women of every race, every color, every creed, everything under Christ by the baptism of the Holy Spirit and back to the Word.
Gake azon la menye koma ha tson kofe ha jeje adeke to o. E la bena e yi la de. Hena de kawa wo le ngutu o kple nyon wo do me. To fo me de siade amade de siade. Kredo de siade me. Nu sianu ano Kristo te. Tok bokbo kokwe fe nyon roji atrova nye lakbo.
Uniting time for the church. Oh my. Uniting of a word that's been scattered all abroad by these organization.
De ka o fo e ina gamea o miato awonya de sia de sidodo o gasia o kakade afisia fila de kai.
Ever since at Nicaea Rome, when they organized the first church, and they organized Luther, they organized Wesley, they organized all the rest of churches.
Toka ka Nicaea le Roma afisi wo wo ha megba to ale dodo wa he emegbe wo go luta to dodo wa he wo wa wesle to dodo wa he wo wo ha me mamle wo dodo wa he.
And during that they had to adopt the creed, and then when God sent second mail they could not receive it, therefore it was not possible until now.
Eye bena wa wo esiala ele na wo be wa do kredo ade anyi. Eye esi mawu do nu bubu ade do da la o meten hwe o eyata meten va mekpo va do fifi o.
And God promised in the last days that the faith of the fathers would be restored back to the bride again, that it would be this way and it couldn't be no other time but this time.
Ke mawu do ngbebe lenkeke mamle o mela wa gbugbo do fofo o fo khose do na ngbeto la ke bena anno alia. Eye metengu nye eyi bubu me o negbe eyi yi siame kwe.
Look what a sign from heaven as a pillar of fire hanging among us in the signs and wonders of the Lord Jesus Christ and why he speaks to us that never fails to be perfectly over God. Amen. And we see where we're standing. Uniting time.
Mikpo jesi si cho tifo si nye jolilikpo le chitrere miya domere la. Eye jesi okle nukunu oto apeto Yesu Kristo gbo. Ke esime wono nufu omna mila. Megbe eme vava pepe pekbo o. Amen. Eke ma miekbo afisi miedo. Deka wa wafo eye ye.
We see nations uniting. We see the world uniting. We see communism uniting. We see the churches uniting. And we see God uniting himself with his bride. Yeah. He and the church is the same thing. Hallelujah.
Miekpo duko le de kawom, miekpo be kikiame le de kawom, miekpo be communism le de kawom, miekpo ghamel le de kawom, eye miekpo mau le de kawom le, eyakple efen betola dome. Vasere esime eyakple ghamela zunu de ka, hallelujah.
Uniting themselves together. God uniting. Why? Never before since here at church age was a pillar of fire among the people. Never before since the other church age did you ever see the things that we're seeing today.
Abe pyramid, sile afima ene tututu, wole deka wom le wodo kyo dome, ma wole deka wom nukangutie, mefa mekpo tukeke ghamia pe akbeno yigba toji be, jolilikpo no tukwa dome o, mefa mekpo tukeke ghamia pe akbeno yigba toji be, wokpo nusi okpo miele ekbela o.
And this was only made possible when God sent the seven seals and give us the sign by it and sent seven angels down out of heaven and come to bring back that scattered word of that knowledge and tie it back into the word of God again, to bring down his Holy Spirit.
Ke esi atengu fama esi me mawu don trenu atria ododa henna jesimito echi he doma odola atria ododa to tifo. Eye wo va khetson ya sikakare koma khatson koma o melave eye o gbugbo blede mawunya la me ake be wa khepe gbogbo kokwe la kodi.
Jesus said, if ye abide me and my word in you, then ask what you will, it shall be done unto you.
Oh,
Uniting the bride back with the word, which is God.
Yesu globe, nemye leng menye, eye nye nyawole miyamala, ekema mi bianu si miyelola, eye wa wena mi. Dekawa woleng betola kple nya, singe maula dome.
The church and the word, not church and the creed, church and the word. The bride and the word, united together.
Hamea kple nyala, menye hamea kple kredo o, hamea kple nyala, betola kple nyala wo fofu wo deka.
Oh my! What a restore back what? The faith of the original Pentecostal fathers. Have been scattered by Luther group. Not Luther himself. Not Luther, not Wesley, not those great founders.
Oh, miato, nuka inge, agubodro nuka do. Pentecostal fofo gomejeto ofo chose, mikuya. Esi Luther fe rato toa kaka. Menye Luther unto o. Menye Luther ye o. Menye Wesley ye o. Menye gomedwa ni la gama o o.
But after they were going away, there was a church raised up. And they, what they did with that then, they made an organization out of it. They set decrees and so forth, and away they went. And look at them today. Now they've come into that world council of churches.
Gake le ofo jojo magbala, gami ade chitre, eye wo, nuka ye wo toye siya wo e ason, wo we wo zudodo waka, wo kho kre do wo kle bubwa wo, eye wo te de aga. Ke mi kpo woda ekbe, aso wo gede kekeme, hame wo pe adang de hame.
Now you see, but in the last days, you see, we see things happening now that has never happened before.
Oh,
see, it's God's sign. And all this uniting is a time sign. Now we want to look at that carefully and be real sure that we get it.
Aso mi le kpo ma, lenkeke mamla wo mela, mi le kpo ma, mi Bona na wo si le chochom fifia, si o ma jokwata o, mikuya, enye ma ufe jesi, eye de kawa wo si akata anye reyi la fe jesi, azon, miye tibe miya lengkude esi angunye, ne miya kade tibe, miye se gome.
Leaving, they leave the true word for denominations to accept creeds and opinions of different men instead of taking the word.
Wokble, wokble nyava vala di cho yi komara tonko ome, be wako kredo wokble, ame wopo susu ole esia tepe be wato nyala.
Revelation 10 said the seventh angel's message.
Amen.
Now remember, that's right at the seven trumpets. And the seven angels blow seven trumpets. That's what we're coming to next.
Nyade de fiata wolia globe, maudola atrelia fe gbedasi, aso mi don kuji, Sianye Pekuku Adreo yi tututu ke maudola adreo li. Si wo kukbe adre emagboe miyavado emagbe.
But remember, very specifically it said the angel, not the seventh angel's trumpet, but the seventh angel's message.
Amen.
See? Not the trumpet angel, the message angel.
Yes.
Gake mi donku afisi wo blole kote ebena maudola fe Menye mau dola adrelia fek pekuku o, ke bung, mau dola adrelia fek bedasi mikuya. Pekuku fek dola o, bedasi fek dola.
See, the angel only sounded the trumpet, that seventh angel. The trumpet angel, but this is in the days of the message of the seventh angel. See, when his message is finished. See, that's the church age message.
Mikuya, penko mau dola laku, mau dola adrelia ma, pekuku fek dola, Gake esiak blobe, le mau dola adrelia fek bedasi fen keke ome, mikuya. Esi me fek bedasi wunu, mikuya. Emma enye ghamia fe akbenoyi fek bedasi.
And this time, then, we will the message, not the trumpet, and the mystery of God that's written in the word should be finished.
Le isi ame, ekema awo, bedasi ame nye kpenlao. Eye mau dola fe nyagagla si wo nglode nyala me la awunu.
Now look what a day we're living in. Look at those seals, how that draw that scattered word of God. What Luther and all the rest of them, the great reformers that went forth, come right back and show it in the Bible. Where there would be every man right to his spot. What he would do and what would happen to the church. What would he do and what would happen to the church. All these things he left off.
Aso mi kpon keke si me mie le akbe le lada, mi kpon ene mnu tre nwa woda, ale si wo fofu ma wufo nyasi wo kakala, nu si luta kple wo dome ame mamle wo, nudzraɖo la gã mawo siwo dogo wotrɔ va heɖee fia le biblia me afi si dze be wòanɔ. Ame sia ame le eteƒe nu si wòawɔ kple nu si adzɔ le hamea dzi, nu si woawɔ kple nu si adzɔ ɖe hamea dzi, nu siawo katã si wogblẽ ɖi.
And then in the last day, when we know nothing about it, foretold us of a certain thing happening even in the newspapers, and then he's picked it up and comes right down and reveals it as ties the mystery together.
Ke azo, lenkeke mamlea me, esime mie nyanane keto engu ola, ekblo nusio le jochom la nami donko, eye koha, nyajojokba le wokle bubwa woken wo lady, eye wo diva, he divsia, he blanya la wo de tu.
Amen, brother, that's the blind to me. Amen. That's the need blind to order. Amen. 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 What, I do care what people say, think that's right, but to me it's the truth.
Amen.
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 Amen. Novingu tu, esia nyona mungto, esia le gbonye la, edo nyala de dodo me. Amen. Nyeme cho de kele mena nusi, nusi alo, nyeme cho de kele mena nusi ame okblo. Susu be ele tefe o, ga kele gbonye la nyatefe.
Like the wise man coming down from Babylon, they scream, where is he born, king of the Jews, he's on earth right now, we've got to find him, that's right.
Abe nunyala si oto Babel va nongli dombe, afika ame si oji, yura tou fe fiala le, ele anyigban chi fi fi la, ele namibe miakpo eyama, ele tefe.
Now I believe he's so close to coming, I can say, behold, the bridegroom cometh, and there the Messiah is not. Amen. We're right at the time of the evening. Oh, the hour was it.
Eye miakwese, be etu afe alek bebebe, matengu akblobe, Bona ngbetos nola gbona. Meleza siti nagli la sem. Amen. Mie don wowu e yi me tututu. Oh, mia to. Gafofo kame nye si mie le akbele.
What a day. What a time that we're living. This great mystery of God being finished. Bringing in the Godhead. Showing what it is. How these little isms. And one off made him this. And somebody made him this. And somebody made him that.
Mi deje si, mi kuya. Nkeke kanya si. Eyi kanya si me miele akbele. E si ma ufe nga gala gan si yao le enu wum. Si ghe ma u nye ve. Le nu si wo nye la dem fia. Ale si izm suwe si yao trama to eyama wonu si. Eye ameare to eyama wonu si. Eye ameare to eyama wonu keme.
But the angel of the Lord come down and brought up all their isms and pulled out that truth out of it and presented it. There it is. This is perfect. It's to give me no other way you could go. There it is. That's what he is.
Gake afetola fedola diva chede wofe ismo kata dogo eye wohe ngatefia dogo to me heto esiafsiya ke yengema debliboko alesi watengui mabu bwareke meli miato o yema.
See, serpent seed, all these different things has been so mysteriously amongst the people. See, what is it? This is a sign to what? Unite.
Mi kwa dafe nukula, ple nu nububu siyawo sinye nuwekla lekbekbe, le ame o domelada, mi kuya. Nuka wonye, ewo, nuka fe jesie nye siya, de kawawo.
What you say Malachi 4 would restore. Restore back the original Pentecostal thing. Back to the people with the same Pentecostal message, the same Pentecostal sign, the same Pentecostal evidence.
Nukai wo glole malachia tane. Madredo. Aku godro Pentecostal chose gomeje toadro na dukwa kple Pentecostal gbeda si de kama. Pentecostal jesi de kama. Pentecostal kbedroji de kama.
The same God, the same power, the same teaching. Everything was back. It was the vindication of the same pillar of fire that struck Saul down the road back to the heavens. And the same thing.
Mau de kama, unsa de kama, nufafia de kama, nusia nupepepe, ple tolili kwa de kama, si fufo solum fuanyi le mwaji, esime woyina de Damasco, fekperoji, elemia doma ekbe, le nenamunu de kama wo, si wo wogba makbela wom, de kawa wo.
We see the nations uniting, we see the world uniting, we see the churches uniting, we see the bride uniting, uniting with the word. Why? The Word is God.
Miekpo dukawo le deka wom, miekpo xixiame le deka wom, miekpo hamewo le deka wom, miekpo ngbetɔ la le deka wom, le deka wom kple nya la, nu ka ŋutie, nya la enye Mawu.
And as the word, as the bridegroom being the word, and the bride being the hearer of the word, they come together in a union.
Eye esi nya la, esi ngbetɔ srɔ la nye nya la. Eye ngbetɔ la nye nya la se la, wo fofu le deka wɔwɔ me.
They unite like a wedding. See, they're getting ready for a wedding. They become one. The word becomes you. You become the word.
Wo wɔ deka abe srɔ̃ɖeɖe ene mikpuia. Wo le dzadzram ɖo na srɔ̃ɖeɖe. Eye wo zu deka. Nya la zu wo. Wo ezu nya la.
Jesus said that day, you know it, all the Father is, I am all I am, you are all you are, I am. That day, you know it, I am the Father, Father me, I am you, you and me.
Yesu gblɔ bɛ le ŋkeke ma me miadze si nu si katã fofo la nye menyi eye nu si katã menye la mienyi eye nu si katã mienye la menyi le ŋkeke ma me la miadze si bena me le fofo la me fofo la le menye nye hã me le mia me eye miawo hã mi le menye.
See, that day, what is this day?
Amen.
Praise the Lord. We find out the great hidden mysteries of God being revealed. Oh, how I like that.
Hallelujah.
Mikuya, lenkeke mame, nkekeka, nkekesia, miekpo maufe nya agla ga, agla siwo defiala. Oh, alegbegbe melon esiai.
Oh, what? How science and the word could not compare as they do today. They couldn't do it before. It's just now that they can do it.
Oh, miekpo alesi jochoma nunya kple nya la matengwa so o. Abe ale si wole ewom egbe ene, ometengu wetsa o, fifi lako, watengu awi.
Notice he says heavenly signs. Heavenly signs. Signs and national signs. Now they have a great signs in the sky today. They have astronauts and everything.
Mi de jesi, egblo be, jifo jesi wo, jojoma nunya kple, dukope jesi wo, azon, wokpo jesi gawo le jingoli me egbe le TV me yi la wo kle bubuawo le wo si.
What does these astronauts do to the world signs? It brings them fear. They don't know what time they just stand up something like that, just drop these bombs and we be no more.
Gake nu kai le TV me yi la ma wo wona kikia me, Jessica, ehe vovo ve na wo. Wo menya eyi si me wa danene munu ma wo togbi si anatu wo sia wo na gen eye mi aga no anyi o.
See, now that's the signs that they got fearful sights in heaven. See, they've got them. Atomic missiles and everything. All kinds of signs.
Mi kuya, aso ema enye jesi si wo le wo si, mwaji dona manu wo le tifo. Mi kuya, jidifetu wo ma wo kle bubua wo le wo si, kle jesi de siya de fo me vi.
You see where they signed this treaty the other day that they were going to not explore any more bombs out open, but now they're going under water and down on the ground, testing just the same.
Mikwa esima wode asifofo se siya te nito, bena yoma galetuwa wadeke dake azon le gaglagbe o. Evo, fifia wole togome kple anyigba te yim, dale wodongpon enemake.
See, it's signed a treaty. We won't do this if you say you won't do it, but we'll go back over home and do it this way. Well, we know you're doing the same way over there.
Nyikuya, wode asifofo siadete, nyi mele siawo go. Nem nyi globe, yo mele awo go. Gake, nyi atro yi afeme adawwe alia. Esime, nyi anyabe, miyawoha, nyi le awo gana namake le afime da.
See, it's just not a thing. It's just, there's not no trust among them.
There's nothing you can see, and everyone's scared of the
other.
Jojomanunya kple amegbetɔ kple dukɔwo wɔ jesi dziŋu aɖe ɖe dziŋgɔli me ele teƒe tututu. Azɔ wole wo nɔewo fɔm.
There's been a heavenly sign give to the... See, now they got a sign of the heaven, too, a fearful sign. A man in an astronaut might have an atomic missile that could drop and destroy the whole nation.
Eye dziƒo dzesi aɖe li si wona mikpɔe azɔ woxɔ dzesi aɖe le dziƒo hã dzesi dziŋu aɖe ame si le dzinu me yi la me la ate ŋu atsɔ didi ƒe tuwowo eye ate ŋu agi eye wòatsrɔ̃ dukɔ bliboa. Wogena ɖe dzinu me yi la me atsitre ɖe afi ma naneke meli si le mɔ xem na wo be woawɔe o woate ŋu awɔe kaka ɖe dzi toe.
They
can bring her in the dust if they want to do, but in 15 minutes from now. And one can do the other in that way too. So you see, that they got a sign, but that kind of sign makes them scared. Wo esia yi si wo loko, bena o xɔ dzesi aɖe gake dzesi ma tɔgbi na be wo le vɔvɔm.
They're uniting together, putting their powers together. The free world over there is putting its power together. The communism putting their power together in Russia. Everybody, but each one's scared of the other one. See, it's a fearful sign. That's right. That's national signs.
Wole ɖeka wɔm hele woƒe ŋusẽ nu ƒuƒom ɖekae. Vovo xixia me wole eƒe ŋusẽ nu ƒuƒom ɖekae. Communism le woƒe ŋusẽ nu ƒuƒom ɖekae kple Russia ame sia me gake wo dometɔ ɖe sia ɖe le vɔvɔm na nɔvia mi kpuia enye dzesi dziŋɔ le teƒe emawo nye dukɔme dzesiwo kple etoawo.
But the church has received a heavenly sign, an astronaut. Amen. Jesus Christ in the form of a pillar of fire. That he was in the Old Testament, that he was when he met Saul on the road down there to Damascus, the same Jesus here today.
Ke hamia ko tifo fo jesi, jinu me yila, amen. Yesu Kristo le tolili kofo nono me, sime wono le nubabla koko me, sime wono sime wodogo Saul le Damascus moji, nenam Yesu make le afi egbe.
And what does it do? Does it bring fear? It brings love. Are
uniting one another. Amen. A feeling for one another. Can you come one more? Vovo hem wole vea. Ehelon, the cow wole amen. Sisela lamanuina manuo.
It brings the love of God. Oh, uniting us and brings us the body of Christ into unity as a bride. That's what it's doing now. This great union is God.
Ehemau fe lolo ve. O le mia wɔm ɖeka xe le mi Kristo ƒe ŋutila la hem de ɖekawɔwɔ me abe ŋgbetɔ ene. Nu ma wɔm wòle fifia ɖekawɔwɔ gã sia si mawu.
They're uniting themselves, one group here to fight the other, one group over here to fight the other. Here the church is standing between them. You watch what happens, they'll unite with them. That's exactly right. But now we find out that brings fear and frustration.
Wole ɖeka wɔm hatsotso ɖeka le afi be yeawɔ aʋa kple keme hatsotso ɖeka le afi be yeawɔ aʋa kple keme hamea le tsitre ɖe wo titina mikpɔ nu si atsɔ ɖa awɔ ɖeka kpli wo ele teƒe tututu ke azɔ míekpɔ be esia he vɔvɔ kple dzimaɖitsitsi ve.
But the church, the bride, is united by one God.
Amen.
Under one spirit, the spirit of God. And one holy union of God to be one holy bride to God. That's right. All together, unity of the body.
Ke hamia ngbetua wo deka to mau deka chi le gbogbo deka te mau fe gbogbo le mau fe deka wo kokwe deka me be wa nye ngbeto kokwe deka na mau le tefe wo kata fofu nye nguti la la fe deka wo.
The body waiting. As the bride, as it is the bride, as we call ourselves the bride, for the uniting time of the bride, the church is so coming together. It should create just a love among us. That we can hardly be away from one another. That's right.
Ŋutilala le lalam abe ŋgbetɔ esi esi wonye ŋgbetɔ abe ale si míeyɔna mía ɖokuiwo be ŋgbetɔ ene hena ŋgbetɔ la ƒe ɖekawɔwɔ ƒe eyiyi la hamea le ƒuƒom. Elebe esia na nyɔlɔlɔ aɖe le mía dome ale gbegbe be bebli afi mi ate ŋu anɔ dzɔge tso mia nɔewo gbɔ ele teƒe.
You don't have to beg people to pray. You don't have to beg them to worship God. You don't have to beg them to do what's right. They're just so in love with Him until there's nothing else.
Ne mie mehia be mia de kuku na mewo be wa do gbe da o. Mie hia de kuku na wo be wa subo mawo. Mehia be mia de kuku na wo be wa wo nu si le tefe o. Wo le lolome kple ya ma le gbegbe be nu bubu ade ke me gali o.
What do you think about a little girl, a real pretty little maid that's going to marry some handsome young man that she's just so madly in love with, it means more to her than her own life, and she knows right away that they're going to get married.
Nu kae mie susuto nyɔnuvi sue ɖetugbui vi nyakpɔ ŋutɔ aɖe si gbɔna ɖekakpui dzeɖeke aɖe si wòlɔ ale gbegbe la ɖege la ŋu esia xɔ si ne wu ye ŋutɔ ƒe agbe esi wònya nyuie bena yewo gbɔna srɔ̃ ɖege.
Is that wedding day approaches, that little fella, I'm telling you, she's all walking around. See, she's just making everything ready. She surrenders completely to him. That's right.
Ne srɔ̃ɖeɖe ŋkeke ma le aƒetum la, ɖetugbi sue ma, magblɔ na mi, anɔ yigbɔ yigbɔ wɔm, mikpuia, anɔ nu sia nu dzram ɖo, abɔbɔ eɖokui ne blibo, ele teƒe.
Everything that pleases him, that's just what she wants to do. Well, that should be the way of the church today. That our life should be so hidden in God through Christ, sealed in ever the Holy Spirit.
Nu sia nu si dzea ɖekakpuia ŋu la, eya tututu ko nyɔnuvia ati be yawɔ. Enyo, eme dze be wòanye hamea ƒe mɔ egbe, bena míaƒe agbe nanɔ ɣaɣla ale gbegbe ɖe mawu me to kristo dzi esi wòatre nu ɖe eme afi ma kple gbɔgbɔ kɔkɔe la.
The thing I've been teaching to you here is telling you these signs and different things are happening. I haven't got time to do it now. Well, another message, Lord, will you?
Nu si me fia mi le afi sia la, ele nu ƒom na mi tso dzesi siawo kpakple nu vovovo siwo le dzɔdzɔm la ŋu. Eyi mele asinye mawɔe fifia o, mawɔe le gbedasi bubu me ne aƒetɔ la lɔ.
But there's one little thing yet lacking in the church. And we want to get to that, and I'm right on the edge of it now. See, we want to get to that. If you drop to do it, if you don't do it, that's just all. You must do it.
Gake nu sue aɖe li si hia le hamea me, ke mie le esia tim be miaɖo esia gbɔ, eye metsɔ ɖe egbɔ fifi la mikpoa. Miedzi be miaɖo nenem nu ma gbɔ ne ele na mi be miahoe. Ne miewɔe o la, ekema evɔ kem ele be miahoe.
Oh, listen. The united time is at hand, for God is getting the church together to be a rapture to go to the wedding for the great union, when God and man will unite for eternity. When creatures of time unite with the eternal.
Elabena kpora deka ofe yi la tu afe elabena mawu le fufom hamea na na kokojo ebe wayi deka wo ga la fe sronde fe afisi mawu kple ame le deka woge hena mavo mavo esime eyi menu wo la wo deka kple mavo mavo tola.
It was once done in the form of the Son of Man on earth, and he had to give his life to bring about a power to unite other men with the same power for the bride of Jesus Christ.
Amen. Eva mekpɔ zi ɖeka le amegbetɔvi la ƒe nɔnɔme le anyigba dzi, ke ele ne be wòatsɔ eƒe agbe ana bene wòahe ŋusẽ aɖe vɛ be wòawɔ ame bubuwo ɖeke kple ŋusẽ ɖeka sia. Na Yesu Kristo ƒe ŋugbetɔ la.
And now the church is uniting itself, the body of Christ is got itself free, cut away from every little fetter, get itself ready, getting together, union among them, oh, love and joy, and the Holy Spirit moving among them, oh, my, what a time.
Ke azɔ hamea le eɖokui wɔm ɖeke kple Kristo ƒe ŋuti la, ena vovo eɖokui he ɖeɖa le kɔsɔkɔsɔ sue ɖe sia ɖe ŋu le eɖokui tsram ɖo le ƒuƒom ɖeka wɔwɔ le wo dome. O lɔlɔ kple dzidzɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe le zɔ ɖem le wo dome. O miatɔwo, eyi ka nye si.
As we see the ducks getting ready, we see the geese getting ready, we see the bees getting ready, we see the clouds getting ready for rain, we see everything hot and nice itself together for its great push.
Esi miekpɔ kpakpaxewo le tsatsram ɖo, miekpɔ tome kpakpawo le dzadzram ɖo, miekpɔ lã la anyiwo le dzadzram ɖo, miekpɔ alilikpowo le dzadzram ɖo na tsidzadza, miekpɔ nu sia nu ale si wole ƒuƒom le ɖeka wɔm hena eƒe zizi gã la.
We see the League of Nations of the nations together, uniting themselves in communism. We see them uniting themselves over here in the Western world.
Miekpɔ dukɔ blanuwo kple dukɔ siwo ƒoƒu le ɖeka wɔm le communism me. Miekpɔ wo wole ɖeka wɔm le ɣetoɖoƒe xexea me afi.
We see the church uniting itself together. All these other souls, it's absolutely impossible. No other time could it be this way.
Miekpɔ hamea le ƒuƒom le ɖeka wɔm kple bubu siawo katã, eya ta mele bɔbɔe kura koŋ o, eye bubu aɖeke mate ŋu anɔ anyi alea o.
It could have been this way 20 years ago. Could have been this way. Could have been this way 10 years ago. Has to be right now.
Yeah.
See? Because these isms and names hadn't come to this place.
Mete ŋu nɔ alea le ƒe blave siwo va yi me o. Mete ŋu nɔ alea o. Mete ŋu nɔ alea le ƒe wo va yi o. Ele be wòanye fifi la mikpuia. Elabena ism siawo kple etoawo meva ɖo teƒe sia tã o.
Now wake up, shake yourself right quick, look out here where we're at.
Yeah.
Where are we? Like those wise men. We're right in line with this word.
Yeah.
And the light of the Lord is shining upon our path.
Azɔ mifɔ, mivuvu mia ɖokuiwo kaba ŋutɔ, ne mialé ŋku ɖe afi akpɔ afi si mieɖo, afi kae miele, abe nunyala mawo ene la, nye le ɖoɖome nyuie kple eƒe nya la. Eye aƒetɔ la ƒe kekeli le keklem ɖe mía ƒe mɔwo tsi. Ŋutikɔkɔe na Mawu le dziƒo bo, eye ŋutikɔkɔe na Mawu ame si na Yesu Kristo, ame si míelɔ si kplɔ mí va teƒe sia la mí. Ke esi míenye eƒe dukɔ si wɔ ƒle kple eƒe ʋuxɔsi la, o míatɔwo.
When the uniting time comes, we're looking as we unite with one another in the bonds of His Spirit. We see, can it be His Spirit? Sure, it's His Spirit. What is it? It's His Word, and He is, that is the Spirit of the Word.
Ne ɖeka wɔ ƒe ɣeyiɣi la ɖo la, míele ekpɔm esi míewɔ ɖeka kple mía nɔewo. Le eƒe gbɔgbɔ ƒe kawo me, mie ɖe wòate ŋu anye eƒe gbɔgbɔa, kaka ɖe dzi tɔe. Eƒe gbɔgbɔ wònye, nuka wònye, eƒe nya la wònye, eye eyae nye nya la ƒe gbɔgbɔ.
And when that spirit of promise comes upon you and vindicates and shows itself right here, is it the same spirit?
Ke ne ŋugbedodo ƒe gbɔgbɔ ma va mía tsi, ɖo kpe ɖokui tsi heɖe fia le afi sia tututu ɖe. Gbɔgbɔ ɖeka ma ke wònye.
It was the one that was with Moses in the wilderness. It was the one that was upon Jesus Christ. He's the one that Saul on the road to Damascus. He's the same yesterday, today, and forever, and he does the same thing.
Eye nye ame si nɔ anyi kple Mose le gbea dzi. Eye nye ame si nɔ Yesu Kristo dzi. Eye nye ame si do go Saul le Damasko mɔ dzi. Eye nye eya ma ke etsɔ egbe yi ɖe mavɔmavɔ me. Eye wòle numake wɔm.
And we see the nations together, we see the church heads together, we see communism together, we see the isms united, we see all these things, and now we see the bride united with the word. Oh, my time that the saints shall arise to unite with those that are living, to go and unite with Jesus Christ for eternity.
Ke miekpɔ dukɔwo le du, miekpɔ hamea le mɔ ɖe du, miekpɔ komunizm le du, miekpɔ ismowo le ɖeka wɔm, miekpɔ nu siawo katã, eye azɔ miekpɔ ŋugbetɔ la le ɖeka wɔm kple nya la. O miatɔwo, ɣeyiɣi la de be ame kɔkɔewo na tsitre awɔ ɖeka kple ame siwo le agbe be woayi ɖa wɔ ɖeka kple Yesu Kristo hena mavɔmavɔ.
God help us, everyone, to unite with Christ tonight. We'll surrender up everything that we are, everything that we have, our whole soul, body, and mind to Jesus Christ, and look for the time of that uniting.
Mawu na kpe ɖe mía dome ame sia ame ŋu be mía wɔ ɖeka kple Kristo fia sia. mie gbe nu le mia ƒe nusianu si mie nye la gbɔ. Nusianu si le mia si, mia ƒe luʋɔ, ŋutilã kple susu katã na Yesu Kristo bene mia kpɔ mɔ na nenem ɖeka wɔwɔ ƒe ɣeyiɣi la.
When the trumpet of God shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair,
yeah.
When the dead in Christ shall rise and get over on the other shore yonder with the bride that's alive and be caught up together.
Ne mawu ƒe kpẽwo aɖi ɣeyiɣi maganɔe o, ne ŋumavɔ aɖe ava ke gbe ɖeka, ne ame siwo ku le Kristo me ava ƒo ƒu le tɔ la godo kple ŋugbetɔ si le agbe be woakɔ wo tsui ɖe du.
Look at the United. God uniting the church with his word. The word with the church. That they both become the same. Say this will happen. Do this will happen. This is it. This is me for you. This is me proving it. This is me with you.
Mikpɔ ɖekawɔwɔ sia ɖa, mawu le eƒe hamea kple nya la wɔm ɖekae, nya la kple hamea bena wo kple eve la woava zu ɖeka. Migblɔ nu sia eye wòava me, miwɔ nu sia eye wòava me. Eyae nye si, nye nye si le mia ŋkume, nye nye si le kpe ɖom dzi, nye nye si le kpli mi.
All right, we find that now the time comes and the trumpet sounds, and those sleeping saints back there, they cannot be made perfect without us. Depending on Hebrews 11, and when they come together, they unite with the living
one. Esogbe, la afima, umatengu awo wo blibo miawo manome o, wo le mia sinu pom, hebrito tawide ke, eye ne wova fofula, wa wode kakle akbagbia o.
The church uniting with the word, then the church and the word united together being coming on.
Hamia le deka wong kple nyala, emekbe hamia kple nyala wo fofu wo deka lenu deka zoom.
The dead saints with the living saints united together to be one, and all going together to unite with Christ the honor for the wedding supper of the Lamb. It's the uniting time, and the signs are flying everywhere.
Ame kɔkɔe siwo ku kple ame kɔkɔe siwo le agbe la, wo fofu le deka wɔm be woanɔ deka. Eye wo katã woayi aɖawɔ ɖeka kple Kristo le yame hena alevi la ƒe srɔ̃ɖe nuɖuɖu la ɖekawɔwɔ ƒe ɣeyiɣie eye dzesiawo le ɖeɖem ɖe go le afi sia afi. Dzesiawo le dukɔwo me, dzesiawo le kɔmunisme, dzesiawo le ɣetoɖoƒe xixia me, dzesiawo le hamewo ƒe aɖaŋudexa me.
And the sign is here tonight
under the auspices of the Holy Spirit and the Word of God confirming it and making it the truth. Amen. And uniting power, the sign of the uniting time. Let's bow our heads. Aye, Jesse, le afisi afian sia le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dɔwɔwɔ te. Aye, mawu ƒe nya la le kpe ɖom dzi le ewɔm nyateƒe. Amen. Ɖekawɔwɔ ɣeyiɣi la. For Jesse, Minamia Bobota.
Lord Jesus, as my poor heart jumps for joy, as I see the possibilities of me, a middle-aged man, but yet the possibilities of me seeing you come in this generation. To be alive, to stand here, and see when that trumpet sounds, he is filthy still. He is righteous still. He is holy still.
Aputo Yesu. Nye dzidaɣe la le aseye tsom kple dzidzɔ esime kpɔ mɔnukpɔkpɔ siwo li na nye si nye ŋutsu xoxo evɔ tso mɔnukpɔkpɔ li nam be makpɔ wo vava le dzidzime sia me be manɔ agbe atsitre ɖe afi sia akpɔ ga si me kpe mana ɖi ame si nye ɖime la nenɔ ɖinuwɔwɔ la dzi ko ame si ke nye ame dzɔdzɔe la nenɔ nudzɔdzɔe la dzi ko ame si ke le kɔkɔe la nenɔ kɔkɔe ŋeŋe la dzi ko.
Oh Lord God, to think of standing in a moment in a twinkling of an eye when the world won't know what's going on. But all of a sudden you'll see appear before you your loved ones that's gone and is coming to unite with you again.
Oh, Aƒetɔ Mawu, eye ne mie susu ale si mianɔ tsitre, eye kasia le aɖabaƒoƒo ɖeka me, esime xixeme manya nu si le edzi yim o la, eye enumake la, miakpɔ wo le mia ŋkume miaƒe lɔlɔtɔ siwo dzo la wova be woawɔ ɖeka kpli miake.
And we'll be changed in a
moment in a twinkling of an eye, to call us together to meet our Lord in the air, and to unite with Him to be there forever and never to have to be out of His presence again.
Eye kasia wa trom ya fo nonome le adaba fufu de kame. Eye wa chemi kata adakpe mi afo tole yame. Eye emmekbe mi afgode kakpli. Ano afsima tekbe. Eye mi agachole efe nkume akpo.
What a great thing it is today, Lord, to know that now we are united with one spirit. One spirit, the Holy Spirit, has got the word in His grip, comes in us.
Nu tianye kai wonye egbe afeto bemienya bemie wode kakple gbogbodeka gbogbodeka gbogbokokela lenyala de efe asime gedemia me.
And what a great thing it is, what a privilege to cut loose from all the world to unite ourselves to Jesus Christ.
Kenu tianye kai wonye gomopopo kai wonye be amana ho katututu kike makata sime. Be wa wode kakple Yesu Kristo.
And to think that someday in a physical form, with a body like His own glorious body, we will sit down at the table at the wedding supper and there be united and wed marriage to Him, to live as bride and bridegroom through all times that is to come, through the secrecy to Him.
Eye be mia nye be gbede ka le kojo gbe nonomam. Ble ngutila sile abe yen tofe ngutin kokwe ngutila miyano anyide kplo ngutile srodede ndufe aga wode ka ale alokli le srodede me ano akbe abe ngbeto kple ngbeto sron le eyi si okata gbona la me le mavo mavo tekbe me.
Lord God, may this not be just a mythical thought to the people, but may it become such a reality that such hunger and thirst will set into the people that they'll reading the newspapers, looking at phones, listening to the radio and the news, and seeing it's uniting time. The signs are flashing.
Afeto mau, maganabe si ananya glitoto fosu suade kona dukwa o kebongu na wasunu fafa alagbebebe do wame kple tiko wame ade tokbi na jole dukwa me. Alebe wa ne wole ofe nyajojogba lo khlem le nuokpom le todrom radio kple nyajojowo eye wokpobe de ka ofe eyi lado jesiawo le josimia mia mia.
Lord God, like we spoke of the women, what they are doing in the last days, what the church is doing in the last days, what the church ages would be, and what the fields would be, all these other things.
Afeto mau abale simye fonu to nyonu okple nusi waka wole lankeke mamle wo melangu. Nusi waka khamea le lankeke mamle wo mekple nusi nyeke khamea fe akbeno yole. Ple nusi nyeke nutrenwa wole. Nu mamle siya wokata.
And we see as it was the days of Noah. We see as it was the days of Sodom and Lot when the angel of God made himself known in human flesh that eat the flesh of a cow and drinking the milk from the cow and eat bread and stood there and could tell what was going on behind him. And Jesus said the same thing will take place at the coming of the Son of Man.
Eye mi le kpoma abe ale si wono le Noah fun keke wo me mi le kpoma abe ale si wono le Sodom ple Lot fun keke wo me si me mawu fe dola de edokwifia le amegbeto fe ngutila me du nyila no nyinoti hedu abologa eye wo titrere afima tenu gblonu si le jojom le fe megbe ke Yesu gblo be nenem nu make afa me le amegbeto vi la fe vavai.
Lord God, we've seen the pyramids, how we build it up there, and seen how we've added these things to it, and find that we're at the end time waiting for the chief cornerstone.
Afeto mau, miekwa pyramid la ala si miechwi la afima, aye miekwa ala si miechona namunu siyao kwede engu, aye miekwa ebana miedron wuyi khele jogojik bela lalam.
Glory to God! We pray, Father, that you'll wake people up quickly now and get us together with godly love and respect to Jesus Christ and each other.
Unti kokwe na mau, mielekbe domra, fofobena, na fo amao, kabafifia, aga fomia nufukle, mau malolo kple bubu na Kristo, kple na mianou.
If there be some here tonight that doesn't have that hope resting within you, will you raise your hand to God and say, Lord God, unite me with you. Lord, unite me with you. God bless you, brother. God bless you. You, yes. Unite me with you, Lord. Yes. Oh, my.
Ne ami aɖe le afi sia fia sia si nene mɔkpɔkpɔ ma medzudzɔ le mewo la, ɖe nalɔ ado asi ɖe dzi ɖe mawu gbɔ agblɔ be, aƒetɔ mawu, na mawɔ ɖeka kpli wo, na mawɔ ɖeka kpli wo, mawu na yra wo, nɔvi ŋutsu, mawu na yra wo, kple wo, wo, na mawɔ ɖeka kpli wo, aƒetɔ, mia tɔwo.
Nations are breaking. Israel's awakening. Look at Israel, they're united together. Israel from all the world has come to unite themselves. They unite themselves and now they are a nation.
Dukɔwo le gbagbam, Israel le fɔfɔm. Mikpɔ Israel la le afi ma, woƒo ƒu wɔ ɖeka. Israel tso xexia me katã va be woawɔ ɖeka, be woawɔ ɖeka, eye azɔ wonye dukɔ.
They are a united nation with their own flag, own money, own army, everything. They are now.
Wonye dukɔ si wɔ ɖeka kple woaŋutɔ ƒe aflaga, woaŋutɔ ƒe ga. Woaŋutɔ ƒe aʋakɔ nu sia nu si wonye kpɔla eyae wonye fifia.
Israel united, Rome is united, the church is united, and the bride is united. Amen. And the coming of that great union.
Israel wɔ ɖeka, Roma wɔ ɖeka, Hamia wɔ ɖeka, eye ŋugbetɔ la le ɖeka wɔm. Amen. Eye ɖeka wɔwɔ gã ma gbɔna.
What is it? It's all moving up to that sign, that main capital sign, Jesus and his bride united as one.
Nukai wonye, ele zodem yina jesi magbo, jesi ga tohema, yesu plepe ngbeto si le deka wom be wazu deka.
Father God, grant these blessings that I ask for these people, and may we be united to you. And heart and spirit, as they raise your hands, desiring that, Lord God, cleanse us and make us yours. Grant it, Lord.
Fofo mau, na yaira si o mi biana dukosia o, eye na namia wo de kakpli wo le jikple gbogbome, esime wodo aside jie le esia jim, afeto mau klomiangu na womi towe, ne vamejuro afeto.
That's all we know that we can do is ask. And then you said, if we ask it and believe it, we should receive it. I'm looking for it, Lord. I thank you in Jesus Christ's name. Amen.
Numa kata komye nya eye eya komye atengwa wo. Eye enye mbe miya bia ke woye globe. Ne miya bia eye miya kwe sela miya kwe. Mele mokpom ne afeto. Meda akbena wo le Yesu Christu feng kome. Amen.
Melone, melone, la paix est tremblant, et la calvaire, mais
Amen. Oh, mia tou.
Behold the bridegroom cometh. I hear the midnight cry. We'll go up with a shout as we all hold out to meet him in the sky.
Hallelujah.
Watch and pray, my brother, lest someone takes your crown, for the lukewarm and backslider won't wear the marriage gown.
Boda ngbetos rola bona, meseza titina gliti, bedede akomi yame, nemye dogo yin wu, adakpele yame. Novinge, nongu zona dogbeda, be ame adeke na chowuf ya kuku o, ke megbedela yoyurela, mado sronde wu o.
That's right. Let's get ready for this midnight cry. It's coming in an hour when you think that there'll be a cry. Not amongst the unbelieving world, it'll be a secret. But the believers who are looking for it.
Ele tepe, minam ya sogbena zantiti na glisya, ava le gafofo sime mie susu o la, liade le didige, Menye le jima xose kikia me o, anye nuagla, ke xose to, ame si o le mok pom na esia.
You see the stars coming in line?
Yeah.
Yeah. See? What they produce? Just exactly like it did the first time. Here we are, the signs are coming.
Nye kwa ale si ngle tifio le dodom de flimea, mikuya, Nukai wo dede go. Tututu abale si wo we si gbanto. Mikuya. Yenge si. Jesi wo gbona.
We see the signs appearing. All this blessed coming. Lo, behold the fig leaves. Now becoming green. The gospel of the kingdom has gone to every nation. And we're near the end. Can be seen. Then gladly away we'll share the message of his blessed appearing.
Yekpo epe vava pe jesi wo xoxo. Bora gbotila le angbaye ye wo tom. O dekpe fa fia du fe nya la fi sia fi. Mekpombe nu wugu do wwa. O mijo. Mi se epe vava gbeta si la jijo toe.
Is that right? Oh, tell the message of his blessed appearing. That's what we got to do.
Yes.
Tell everybody, get ready and prepare to meet God. Amen. I love him. Oh, how I love him.
Let the fear. Oh, Mr. Pavavac, but that's the lady to wear. A sia jebemia ho. Mi glena messiam a bear. Mi nok besoso. Mi chiradom ya toko mau. Amen. Malone. Oh, le malone.
I will stand up on our feet now as we bid one another reach around and shake hands with somebody.
As on mi namia chitrem ya pa foji ason. Esime mi akpe mi anola. Mi dita. Mia na asi ameade aglobe. Mia kakpe. Mina si aso. Mia kakpe. Mia kakpe. Le Yesu bo.
Remember, you might have a call. I just need to be in your seat.
Don kuji. Watem wa yo mia fe pepe keme atem wa nye efe afo onu
o na no klimi mia ga
I just think before we meet again, before we meet Sunday morning or Wednesday night, that may be the first thing you know, somebody's missing, this is missing, and they're gone.
Aso mi biu poko be afi mia ga pe Afie mi akpe kosira gbe ngudi a lokura gbe fien la atengwa fa mebe bena kaka mi anya la amiare maga no anyi o amesia maga vali o wojo
oh to think of your husband missing or your wife missing and John's wife missing and over here the kids are missing all have what took place then you're left behind
oh susu be strong to maga vali o Alo srongo nwe magavalio, eye eye, John srongo magavalio, eye eye eye, le afila, devyao magavalio. Nu siya nu cho, nu ka enyva me, ke wodeka echi magbe.
Oh, what a weeping and wailing. When the lost were told of their faith, they cried to the rocks and the mountains, like Israel, going back into the city, to the temple, they prayed. But their prayers were too late. They rejected the message.
Oh, avikle rodro na amesio kofo bubu. O toli yokpe o kleto. Abe Israel, esie wo tro yi dwa me. Yi gbedo khome ene. O tok beda gake gbeda yi. O gbe gbeda sila.
Oh, brother, don't never do that. Whatever you do, stand gallant to the call. Yes, sir.
Oh, novi. Maga wonu magbedeo, nuka kele wo womha, chitre na de asinwate, ple tchoho e amaga.
Until we meet, we'll do this.
Aso vasere si mia vakpela, mia wonu siya.
Hey.
Hey. Ye, ple yeso wukala, anya kokonu na wu. Nukanawo.
Kokani yokosya ko. Kokosi. Nko vivi. Tikoto upetito. Kokosi. Nko vivi.
Minamia bopota azo esime miachi esia degbeme. Eva megbe ɖeka kɔ kɔsi kɔ vivi. Mawu nanɔ anyi kpli mi va se ɖe esime miagakpe. Ti kpɔtɔ wo vetitɔ kɔ kɔsi kɔ vivi. Amewo ƒee.